Abantu abanintsi abagulayo andinakufikelela kubo bonke ngaxeshanye, kodwa mamelani, ndiyavuya ngokuqinisekileyo ukuba lapha kwakhona ngobu busuku kweli holo lihle labaphulaphuli phakathi kweli qela labantu abalungileyo. Kwaye sasisiza ngaphakathi ngaphandle phaya kwimizuzu embalwa egqithileyo abantu beme phandle esitratweni bathe babengenakho ukungena ngaphakathi. Ndaze ndathi kulungile, mhlawumbi ndinganifumanela igumbi elithile, kwaye babengayi kubavumela ukuba bahle beze. Ke ndiyaxolisa, sinagumbi laneleyo ukwenzela bona. Bathi indawo engaphantsi igcwele ngokunjalo, kwaye ngoko siyaxolisa malunga noko. Kodwa siyavuya ukuba lapha, kwaye sivuya ukubona onke la maqela alungileyo abashumayeli amadoda angoosomashishini apha, nani nonke bathunywa abasuka kwezahlukeneyo iindawo zelizwe. Ndibe nenyhweba enkulu yokuthetha ngale ntsasa kwisidlo sakusasa, nto leyo endiyixabise ngokuqinisekileyo ukuba liwonga ukuthetha phambi kwabo bantu balungileyo. Bendikumxholo ikhasi alinakudla ilifa kunye nengqolowa. Andikhange ndifikelele ekuyigqibeni, kwaye yayingelilo ityala lomzalwana. Uzamile ukumenza umphathi ukuba siyeke sihlale ixeshana elide, kodwa ebengenakho ukuyenza loo nto. Ndiyayincoma ngokuqinisekileyo loo nto, umzalwane uDemas. Loo nto ilunge kakhulu, kakhulu. Ndiyabuyelela ngenene ngobubele bakho naye wonke ubani. Kodwa bebengafuni ukusivumela nje ukuba siyenze, ke kwafuneka nje kwafuneka sivale. Ndiya kuyigqibezela oko ngelinye ixesha ukugqiba oko. Ikhasi alinakudla ilifa kunye nengqolowa. Ndingaba niyiqondile nina ababelapha? Ndinqwenela ukuba bekwanele ukuze ibe nokuqondwa. Ngoku ndiyazi ngobu busuku kukho uluhlu kananjalo, ke andifuni kunigcina apha ithuba elide ukuze nikuphose oko. Ngokuba ndiyacinga ukuba oko bekuxabisekile kumakholwa angabantu bakwamoya, olwa luhlu silubonileyo ngobunye ubusuku. Elihle lona igquba labantu, ezona zimangalisayo impendulo zingqalile. Indenza ndizive kamnandi ukubona oko. Ndiyathemba ukuba iNkosi iya kukusikelela ngobu busuku, kwaye nabani na ukhangeleyo bangabangakholwa. Lowo iya kuba ngumthandazo wam onyanisekileyo. Kwaye ingxelo ezininzi zingena namhlanje zisuka kwimbalelwano kunye neminxeba yabaninzi abaphilisiweyo kulo mhlangano. Bendivuya kakhulu ngoko. Koku ukubona abantu begula, olo luhlobo lulungiselelo lwam. Ndinyuka ndize apha ukuza kushumayela, mna niyazi andingomshumayeli. Kodwa mna kunye nale igrama yaseKentucky akazukuba kunye nawo onke loo magama. Ke andinakutsho njengabo sibabiza abashumayeli bale mihla yanamhlanje. Andinakuyithabatha laa ndawo ngokuba andinamfundo. Kodwa ndiyathanda ukuvakalisa oko ndikwaziyo malunga nayo kwabanye, okanye endiziva ngayo ngoko ndikwaziyo malunga nayo kwabanye. Indlela endiyifunde ngayo, indlela ayiyo kum, kububomi bam bonke, konke oko ndinokulindela kube kuko, kwaye ngaphezulu kunokuba ndakhe ndakucinga. Ukuba ndingaze ndibe nomhlobo ngakumbi emhlabeni xa ndandiyinkwenkwe encinane, kodwa ndinombulelo ngenene ngezihlobo ezikhulu namhlanje. Ndicela uxolo, ndingaphandle kwengqwalasela apha endaweni ethile, utshilo. Ngoku ukubuyela ngqo kwinkonzo, masityhile ukwenzela izifundo zesibhalo. Ndisoloko ndithanda ukufunda iBhayibhile ngokuba ililizwi likaThixo. Ndiyayikholelwa loo nto, kwaye yona ukuba lelingaphosisayo ilizwi likaThixo. Kwaye ngoku ndinezimbalwa izibhalo ezibhalwe phantsi apha kunye nembalelwano endingathanda ukubhekiselela kuyo kwemizuzu embalwa. Mhlawumbi 45 imizuzu, kwaye emva koko siya kuphuma ngexesha ukuya kubona olu lumangalisayo uluhlu kwakhona ngobu busuku. Kwaye ndiyathemba ukuba uThixo uya kuqhubekeka enisikelela ukubheka phambili. Kwaye ndiyakwazi ekufunekayo nikwenze, kwaye ndifanele ndiqhube ndiye eTucson futhi ngobu busuku, yabona? Ke ninokucinga kukuqhuba iiyure ezilishumi, kwaye ndiyemka ndiyaphesheya kwelwandle, kwaye kusafuneka ndifumane ugonyo lomkhuhlane kuvavanyo kusasa kurhulumente. Ke kufuneka ndifike phaya, ndibe nalo rhoxiso ngenye imini, kwaye abasayi kuthatha hayi njengempendulo ngoku. Kwaye ndinenye ngaphezulu yominxwano lemihlathi kunye neyesifo sentwala ekufuneka ndiyithathe kunye nezitofu zokuxhasa zam. Ke ndiyabulela kakhulu ngeli thuba kunye nalomhlangano mhle sibe nawo phambi kwenkomfa, iye yayivuyisa ngenene intliziyo yam. Niligquba elilungileyo labantu, ndiyathemba ukuba uThixo uya kunisikelela. xa iyure enkulu ithe elakho ngqongqo likhulu lilele ngaphaya elithe labhabhela ngaphaya ealaska kwiintsuku ezimbalwa ezigqithileyo liphose umsila walo phezulu kwakhona ngale ntsasa ude malunga ukuhla ukuya ewashington linokuza ngale ndlela ngamandla lula kwaye ukuba umoya oyingcwele ukhe wandixelela ngokuqinisekileyo umntu othile bephendula endibuza ukuba ingaba iza kwenzeka apha mzalwana ubranham hayi andiyazi loo nto andiyazi nje ndide ndibe nokuyazi leyo yinyaniso ndisoloko ndifuna ukunyaniseka kuni andizukuqikelela thatha izimvo zam okanye ezinye oko ndikukholelwayo okanye into ethile enjalo xa ndikuxelela iza kwenzeka kulungile kufanele andixelele kuqala kwaye emva koko ndiya kunixelela ndiyayazi ukuba ihlabathi lonke likwimeko yokungcangcazela sisekupheleni kwexesha kodwa into enye endizame uku umzalwana ushakarin ebesithi ngale ntsasa indlela awayethanda ukuya ngayo kwimigca yokuthandazelwa kwaye afike phaya aze afumane loo makhadi ngaphambi kokuba abantu beze aze awajonge ukuze abone kokuba ndibaxelele oko kubhaliweyo khona phaya babhala zonke iindidi zezinto kumakhadi abo kuthandazelwa uyazi kwaye wayefuna nje ukubona ukuba yayilungile wathi ekhulwini alihlolileyo akuzange kubekho nalinye elingalunganga akusayi kuze kubekho nalinye elingalunganga yabona ngokuba okokoko inguthixo ukuba ndikhe ndazinyanzela kuyo ngoko ayilunganga kanye apho okokuqala intwazana incinci oyise ohleliyo iphulaphule kum ngoku yeza kum kungekudala kwixa eligqithileyo yayinephupha yathi mzalwana ubranham lithetha ntoni eli phupha ndathi andilazi dade kuya kufuneka ndilikhangele ukuba inkosi iya kundixelela ke ndahamba ndazama ukucela inkosi kwaye akazange andixelele intwazana incinci yabuya kwakhona yathi yeke ngoku luphi utoliko lwephupha lwam ndathi yiza apha sithandwa hlala phantsi ndathi utata wakho nomama wakho ngabahlobo bam abalunge kakhulu yabona kwaye basuka kude ecanada bathathe umhlalaphantsi baza baphambukela apha kunye nam bayayikholelwa le nto oko ndizama ukutsho kwaye andizange nditsho nanye into engalunganga nakubani ngenjongo ebomini bam ukuba ndicinga ndiyalazi ukuba iphupha lithetha ntoni kodwa ndide ndilibone elaphupha ngokwam kuze emva koko andixelele elikuthethayo andinakuxelela yabona ukuba ndigweba nje into ethile kusenokubakho ixesha apho undifunayo phakathi kobomi nokufa ngoko akusayikwazi nokuba undikholele okanye hayi ukuba ndikuxelela nantoni na egameni lenkosi iyo loo nyaniso ngulowo undixelele loo nto kwaye okwangoku kuyo yonke le minyaka kwihlabathi lonke kunye nasekujikelezeni ihlabathi ayizange yaphosisa nangaxesha linye kuba kwaye ngoku uyazi umntu akanawuba njalo kungaphosisi kuthabatha umoya kathixo ukuyenza loo nto kwaye ngoku ndinomyalezo endinoxanduva ngawo kwaye kumaxesha amaninzi bendibonwa phakathi kwabantu kulungile mhlawumbi umntu othile ongakhange nje ahlale phantsi aze acinge umzuzu kuba ndandingumntu umntu ombi loo nto ndingabathandi abantu kwaye bendisoloko ndibanqunqa kwaye oko akunjalo ndiyabathanda abantu kodwa niyazi ukuba uthando luyalungisa ukuba inkwenkwe yakho incinci ibihleli esitratweni phandle phaya kwaye uthi junior sithandwa andikufuni phandle phaya kodwa kwaye iimoto zipopozela kwaye umngenise ngaphakathi abaleke abuyele kwakhona phandle kutheni kufanele umlungise ukuba uyamthanda uyakuyenza fanele uyenze ukuba ubona umntu edada esihla ngumlambo esiya ngasezingxangxasini ngomkhombe omncinci usazi ukuba laa mkhombe emncinci uyakuzika xa ufika ezingxangxasini ungathi john mhlawumbi kufanele ucinge ithutyana mhlawumbi ungangaphumeleli ukuba uyayazi ukuba akazukuphumelela ndiyakuphantse ndimtsale ndimkhuphe emkhombeni ukuba ndinakho ngokuba luthando luyenzayo loo nto kwaye ngoku kule miyalezo endithethayo andizange ndizame ukuzisa nanye imfundiso okanye njalo njalo ndikwenza oko ebandleni lam kodwa ngaphandle apha phakathi kwamadoda nabafazi abangamahlelo ahlukeneyo kunye neembono ezahlukeneyo ndizama nje ukuthatha isimo esisembindini ndicacise kodwa ngokwaneleyo apho ukuba uzalwe ngomoya kathixo ndiyakholwa uya kukuqonda endikuthethayo phakathi kwabantu abangamakrestu ama-methodist baptist rhabe nabanye ngoku ngobu busuku ndifuna ukutyhila kwigenesis isahluko sama-24 ndifuna ukufunda ekuqalekeni kunye nomqolo we-12 wesahluko sama-24 egenesis waze wathi owu yehova thixo wenkosi yam uabraham ndiya kuthandaza mawundithamsanqele namhla. Uyenzele inkosi yam Abraham inceba. Yabona ndimi apha ngasemthonjeni wamanzi. Kwaye iintombi zabantu balo mzi ziyaphuma ziza kukha amanzi. Ke makwenzeke ukuba intombi endothi kuyo, khawuthobe umphanda wakho, ndiya kuthandaza ukuze ndibe nokusela. Kwaye iya kuthi sela, kwaye nenkamela zakho ndoziseza. Mayibe yiyo oyimisele umkhonzi wakho uIsake. Kwaye ndiyakuyazi mna ngoko ukuba undenzele inceba kuyo inkosi yam. Kwaye kwincwadi yezityhilelo, leyo yokuqala kwiBhayibhile, iGenesis. Ngoku ekugqibeleni kweBhayibhile, ndifuna ukufunda kwisahluko sama-21 sezityhilelo kunye nomqolo wesithoba. Siyasazi ngoku esi sibhalo seGenesis apha, ungafunda isahluko sonke ukuba uyathanda. NguThixo ethuma u-Eliezere okanye u-Abraham ethumela u-Eliezere uqolo ukuya kukhethela u-Isake umtshakazi. Kwaye uRebeka omhle wavela. Kwaye kwimpendulo egqibeleleyo kumthandazo lowo u-Eliezere isicaka sika-Abraham wayesandula ukuwuthandaza. Ngoku kumqolo wesithoba wesahluko sama-20 sezityhilelo, kwaza kweza kum esinye sezithunywa zezulu ezisixhenxe ezineengqayi ezisixhenxe zizele zizibetho zosixhenxe zokugqibela, sathetha nam sisithi, yiza apha kwaye ndiya kukubonisa umtshakazi, umfazi wayo imvana. Ngoku ndifuna ukuthabatha umxholo ngobu busuku ukwenzela oko ukukhetha komtshakazi. Kwaye yilena ukuba umzalwana oshicilelayo apha angayenza, lena yiteyiphu ongaqhubekeka uze uyikhuphe. Kwaye ngoku koku akuthethi ncam ukuba ndithetha oku kweli bandla likhona. Kodwa ezi teyiphu zijikeleza ilizwe, ziyaguqulelwa ngokuphathekayo ezininzi iilwimi, nkqu nakwimihlaba yabahedeni kwilizwe jikelele. Sibathumelela iiteyiphu simahla kwimibutho yamabandla. Kwaye ziyaguqulelwa kwaye konke ukuya kumahlathi aseAfrika kunye naseIndia kunye naselizweni jikelele ziyaya eziteyiphu. Ngoku ukukhethwa komtshakazi, kwizinto ezininzi zobomi sinikwa ukhetho. Indlela yobomi ngokwayo lukhetho. Sinelungelo lokwenza indlela yethu. Sikhethe indlela yethu esifuna ukuyiphila. Imfundo lukhetho. Singakhetha okokuba siyakufunda okanye asiyikufunda. Olo lukhetho esinalo. Ukulunga nokungalungi lukhetho. Yonke indoda, wonke umfazi, inkwenkwe kunye nentombi kufanele akhethe okokuba baya kuzama ukuphila ngokulungileyo okanye bangaphili ngokulungileyo. Lukhetho. Ukhetho yinto enkulu. Isiphelo sakho sanaphakade lukhetho. Kwaye mhlawumbi ngobu busuku abanye benu bayakwenza olo khetho lokuba uya kumchithela phi unaphakade ngaphambi kokuba le nkonzo iphele ngobu busuku. Kuya kubakho ixesha lokuba wale uThixo amaxa amaninzi. Kuya kubakho ixesha uya kumala yena ixesha lokugqibela. Kukho umda phakathi kwenceba kunye nomgwebo. Kwaye yinto eyingozi kakhulu ukuba indoda okanye umfazi, inkwenkwe okanye intombi inyathele inqumle loo mda, kuba akukho kubuya xa unyathele wanqumla loo mda wokufa. Ke ngobu busuku ingaba lilixa apho abanintsi baya kwenza esabo isigqibo ngokwalapho baya kuchithela khona ongapheliyo naphakade. Kukho olunye ukhetho esinalo ebomini, elo iqabane lobomi. Umfana okanye intokazi ifikisa ebomini inikwa ilungelo lokwenza ukhetho. Umfana uyakhetha, intokazi inelungelo lokwamkela okanye yale. Kodwa iselukhetho macala omabini. Bobabini indoda kunye nomfazi banelungelo lokukhetha. Ngokunjalo unokhetho njengomKrestu. Unekhetho lwebandla apha eMerika okwangoku apho ungaya khona. Lilungelo elilodwa lakho laseMerika ukukhetha naliphi ibandla ofuna ukuhamba kulo. Olo lukhetho. akunyanzelekanga ukuba yena kweliphi ukuba akufuni. Kodwa ukuba ufuna ukutshintsha ukusuka e-Methodist ukuya e-Baptist okanye e-Katolike uye e-Protestane okanye njalo njalo, akukho mntu unokuxelela okanye akwenze ukuba uze nakweliphi ibandla elithile. Leyo yinkululeko yethu. Yiloo nto intando esinintsi yethu iyo. Wonke umntu angazikhethela inkululeko yezenkolo, kwaye leyo yinto enkulu. UThixo makasincede sigcine kangangoko sinakho. Unalo ngokunjalo ukhetho, nokuba xa ukhetha eli bandla, ungakhetha nokuba ukweli bandla, nokuba uya kukhetha ibandla eliya kukukhokelela kwisiphelo esingunaphakade. Ungakhetha ibandla elinomgaqo othile, onokucinga ukuba laa mgaqo yiloo nto nje uyifunayo, okanye elinye ibandla linomgaqo walo, kwaye ngoko nalo ilizwi likaThixo unokhetho ngalo. Kufanele wenze ukhetho. Kukho umthetho ongabhalwanga phakathi kwethu wokukhetha. Ndiyakholwa yayingu-Eliya ngelinye ixesha phezulu kwintaba yeCarmel. Emva kongquzulwano kwiyure enkulu kaxakeka esimalunga nokufika kuyo kanye ngoku, mhlawumbi ingaba kuwe okanye kum ngobu busuku yokuba senze olu khetho njengamava entaba yeKarmele. Ngokuphandle ndicinga ukuba iyaqhubekeka kwilizwe lonke ngoku, kodwa kwamsinya kuya kubakho ixesha apho kuya kufuneka ukuba wenze ukhetho. Kwaye nina bantu apha bamabandla amahlelo, kholelwani nje oku ukuba iyure ikuni kanye xa niya kulwenza ukhetho. Ningaba niya kuya kwiqumrhu lezizwe okanye anisayi kuba lihlelo kwakhona. Kuya kufuneka nikwenze oko, kwaye olo khetho luyeza kwamsinya. Kwaye yinto ingozi kulinda de kube yilaa yure yokugqibela kanjalo, ngokuba ungathabatha kwinto ongasokuze uzicibilile kuyo. Niyazi kukho ixesha xa unokulunyukiswa. Emva koko ukuba unyathele unqumle loo mda wokulunyukiswa, ngoko sowuphawulwe kwelinye icala, uphawuliwe. Khumbula, xa unyaka wesikhumbuzo usiza, kwaye umbingeleli ekhwele nexilongo lakhe evakalisa ukuba lonke ikhoboka lingakhululeka. Kodwa ukuba ayala ukwamkela inkululeko yawo, ngoko kufanele athatyathwe asiwe etempileni emgubasini, ize inyatyhoba imgqobhoze indlebe, aze emva koko akhonze inkosi yakhe okoko. Yayifakwa endlebeni yakhe njengomfuziselo wokuva. Ukholo luza ngokuva. Waliva elaa xilongo, kodwa akazange afune ukuphulaphula kulo. Kwaye amaxesha amaninzi amadoda kunye nabafazi bayayiva inyaniso kaThixo baze bayibone yona ingqinelwa kwaye ibonakaliswa inyaniso, kodwa noko abafuni kuyiva yona. Kukho ezinye izizathu, kukho olunye ukhetho abanalo kunokuba bajongane nenyaniso kunye nenene. Ngenxa yoko indlebe zabo zingavaleka kuyo ivangeli, abasayi kuyiva kwakhona yona. Icebiso lam kuwe, xa uThixo ethetha kwintliziyo yakho, yenza ngoko nangoko. U-Eliya wabanika ukhetho ababefanele balwenze, zikhetheleni namhlanje eniya kumkhonza. Ukuba uThixo nguThixo, khonzani yena, kodwa ukuba uBhali nguThixo, khonzani yena. Ngoku, njengokuba sibona ukuba zonke izinto zendalo ngumfuziselo wezinto zikamoya, njengoko sigqithile kuyo kwisifundo sethu ngale ntsasa, njengelanga kunye nendalo yalo, leyo yayibhayibhile yam yokuqala. Ngaphambi kokuba ndafunda nephepha kwibhayibhile, ndandimazi uThixo. Ngokuba ibhayibhile ibhalwe kuyo yonke indawo kwindalo, kwaye ingqamane nje kunye nelizwi likaThixo. Indlela ukufa kungcwatywa uvuko lwendalo, kunye nelanga liphuma linqumla litshona lisifa livuka kwakhona, zininzi izinto esinokufuzisela uThixo kwindalo ekufuneka sizitsibe ngenxa yalo myalezo. Ngoku, ukuba okomoya okanye okwendalo kungumfuziselo wokomoya, emva koko ukukhethwa komtshakazi kwindalo ngumfuziselo kukhethwa komtshakazi, umtshakazi ngokukamoya. Ngoku yinto enzima xa sisiya kukhetha umfazi. Indoda, izifungo apho ngu kude ukufa kusahlule. Yiloo ndlela ekufuneka siyigcine. kwaye nithabatha isasifungo phambi kothixo sokuba kukufa kodwa ukuya kunahlula kwaye ndiyacinga sifanele indoda ikwingqondo yayo elungileyo eceba ikamva ifanele imkhethe lamfazi ngobulumko kakhulu lumka ngento oyenzayo kwaye umfazi ekhetha umyeni okanye esamkela ukhetho lomyeni kufanele alumke kakhulu ngento ayenzayo kwaye ingakumbi kule mihla indoda kufanele icinge kwaye ithandaze ngaphambi kokuba ikhethe umfazi ndicinga namhlanje iphi enamatyala oqhawulo lwemitshato emininzi ngoku ukuba sikhokela ihlabathi emerika kumatyala oqhawulo-mtshato sikhokela ihlabathi lonke kukho imininzi imitshato eqhawulwayo apha kunako nakweyiphi enye indawo eli lizwe kwaye lifanele ukuba libe kwaye cinga nge isizwe sobukristu elinjani ihlazo iinkundla zethu zoqhawulo-mtshato ndicinga isizathu sawo kungokuba laa ndoda imkile kuthixo kwaye umfazi umkile kuthixo kwaye siyafumana ukuba xa indoda ithandazile kwaye umfazi ethandazile ngawo umba hayi nje ukujonga amehlo amahle okanye amagxa amakhulu okanye oko kunjalo okanye okunye okuthandwa lihlabathi kodwa ungajonga kuqala kuthixo uze uthi thixo ingaba eli licebo lakho ndicinga namhlanje kukho okuninzi okukhulu kuqhatha kanye njengasesikolweni xa abantwana besiza ngayo intsasa abantwana abaninzi engingqini abazizihlobo zam bayakuza baze bathi mzalwane uBranham ungasithandazela sinouvavanyo namhlanje ndisebenze ubusuku bonke kwaye andikhangeleki ukuba ndinganakho ndiyifumane izinze ndithandazele ndicinga ukuba nawuphi umntwana wesikolo ukuba uya kuyenza ukuba kwaye abazali etafuleni yentsasa ungathi mama uJohn unovavanyo namhlanje masimthandazele ngoku ndicinga iyakubetha konke oko ubunokukwenza nakweyiphi na enye indlela okanye ukujonga ngaphaya kwiphepha lomnye umntu kwaye usenza amaqhinga ndicinga ukuba uthi uze nje kwaye uthandaze ngawo umba kwaye ukuba besiya kufundisisa oko sikwenzayo xa siza kutshata xa sikhetha amakhosikazi ethu abayeni bethu ukuba besinokufundisisa kakuhle indoda kufuneka ithandaze ngokunyaniseka ngokuba inokonakalisa ubomi bayo bonke khumbula isifungo side sahlulwe kukufa kwaye angabonakalisa ubomi bakhe ngokwenza ukhetho olungalunganga kodwa ukuba uyazi intoni wenza ukhetho olungalunganga kwaye utshata umfazi ongalungelanga ukuba ngunkosikazi wakhe kwaye uyakwenza oko nakanjani ngoko lityala lakhe ukuba umfazi uthabatha umyeni kwaye esazi ukuba akalunganga ukuba ngumyeni wakhe ngoko ke elo lityala lakho emva kokuba wazile kokuphi okulungileyo nokungalunganga ke akufanelekanga uyenze ude ube uthandazile kwa into enye iyasebenza ekukhetheni ibandla ngoku kufuneka uthandaze ngebandla odlelana kulo khumbula amabandla athwala umoya ngoku andifuni kugxeka kodwa ndiqaphele ukuba ndiyindoda endala kwaye kufuneka ndimke apha ngenye yezimini kwaye ndifanele ndiphendule ngomhla womgwebo ngoko ndikutshiloyo ngobu busuku okanye nangeliphi ixesha kwaye ngenxa yoko kufanele ndinyaniseke ukufa kwaye ndiqiniseke ngokuyinyani kodwa uya ebandleni kwaye ukuba uqwalasela isimilo selo bandla bukela nje umalusi ixeshana kwaye uya kusoloko ufumanisa ukuba ibandla lenza njengomalusi ngelinye ixesha ndiyamangala ukuba sifumani umoya omnye umntu endaweni kamoya oyingcwele ufika kwindawo apho umalusi arhaba axangenene kwaye eqhubeka uyakufumana ibandla liyindlela enye ndiyakuzisa kwibandla apho ndibone umalusi emile atyhalele intloko yakhe ngasemva nangaphambili qaphela ibandla lenza kwa into enye Uthabatha amalusi ebimbiliza nje yonke into ngokuqhelekileyo ibandla liyakwenza kwa into enye. Ke ukuba bendikhetha ibandla, bendiya kukhetha elinyanisekileyo, elinesiseko, ivangeli engcwele, ibandla leBhayibhile. Ukuba bendikhetha elinye, bendiya kubeka usapho lwam kulo. Khetha, ndajonga amakhwenkwe ngenye imini. Unyana kamzalwane uShakarien kunye nomkhwenyana wakhe bandithabatha phezulu apha ukuya kuthandazela umfo omncinci imvumi ityendyana lenkwenkwe. Ndisandula ukubuya uFred Baker yayiligama lakhe. Ndisandula ukubuya ndisuka ekuhambeni baza bandibiza ukuba uFred wayesifa. Kwaye ngoko phambi kokuba ndibe nokungena endlwini omnye umyalezo wafika angabe selefile kanye ngoku. Kwaye waye enakho ukopha ebuchotsheni, kwaye waye khubazekile, kwaye esifa. Waye umfazi wakhe efuna ndimthandazele. Kwaye ndacinga, oh, ukuba ndizame ukubhabha, uyakuba efile phambi kokuba ndifike phaya, kwaye mhlawumbi ufile ngoku. Ke ndatsala umnxeba ngokukhawuleza ndaza ndafumana inenekazi elincinci emnxebeni kwaye senza ukuba umnxeba mawubekwe kwaye endlebeni kaFred. Wayengenakho ukuginya, babemnika okungeyondalo ukuginya. Kwaye xa sathandazayo ngaye wathi wawangazelisa mayisuswe emqaleni wakhe, wayenakho ukuginya. Oogqirha zange bakholelwe, bayisusa kwaye wabanakho ukuginya. Wayehleli ngenye imini ibandla, ukukhetha ibandla. Umnxeba wangena nje kulithuba eligqithileyo ngalentsasa. Ilungu lebandla lam onguye ngenene umbhaptizi ophuma eLouisville ufe ekuseni ngalentsasa. Kwaye ibandla lam ekhaya iqela lenene lamadoda azinikeleyo azihlanganisa kanye kwaye ehla ngaphambi kokuba umngcwabi amqhole. Lema phezu kwakhe lathandaza bade ubomi babuyela kuye kwaye uyaphila ngobu busuku. Amadoda amakhulu ebandla lam kutheni ayefundisiwe ukukholwa ukuba zonke izinto ziyenzeka. Yiza kuThixo ngokunyanisekileyo. Ke kufuneka wenze ukhetho olulungileyo. Kwakhona uhlobo lomfazi eyakuthi indoda imkhethe uyakubonisa iminqweno kunye nesimilo sayo. Ukuba indoda ikhetha umfazi ongalunganga ibonakalisa isimilo sayo. Kwaye oko azibophelela kuko kubonisa ngenene oko kukuyo. Umfazi ubonakalisa oko kusendodeni xa ikhetha yena abe ngunkosikazi wayo. Ibonisa intoni esezantsi kuyo. Akukhathaliseki nokuba ithini ngaphandle, qaphela oko ikutshatayo. Ndingena kwiofisi yendoda kwaye yathi ngumKristu ugqothozelwe kwidonga lonke. Lowa mdala ubhuki uwugi womculo uqhubekeka. Andikhathali nokuba uthini, andibukholelwa ubungqina bakhe. Ngokuba umoya uzondla kwezo zinto zehlabathi. Intoni uthi ukuba uya kutshata umlonjikazi wentombi? Okanye kungathini ukuba unokutshata ikumkanikazi yesondo? Okanye nje omhle wale mihla uxengaxengayo? Iyabonisa, ibonisa oko anakho engqondweni yakhe ukuba liyakuba yintoni ikhaya lakhe elizayo. Ngokuba umthabathe ukuba akhulise abantwana bakhe ngolwahlobo, kwaye nantoni na ayiyo yiloo ndlela ayakukhulisa abo bantwana. Ke ibonakalisa oko kusendodeni. Indoda ethabatha umfazi ngolwahlobo ibonisa nje ukuba icinga ntoni ngexesha elizayo. Ungafane ucinge umKristu esenza into efana naleya? Hayi, mhlekazi, andinakho. UmKristu onyanisekileyo akanakukhangela iikumkanikazi ezinjengezo kunye nemilonjikazi kunye neekumkanikazi zesondo. Uya kujonga isimilo sobuKristu. Ngoku akunakuba nazo zonke izinto. Kunokubakho ibenye intombi enokuba ntle ngenene, kwaye enye intombi mhlawumbi inkangeleko ikhangeleka ngcono kunale. kwaye kunganyanzeleka unxame enye ngenxa yenye. Kodwa ukuba asiyo inkangeleko yenenekazi yobufazi, kwaye andikhathali nokuba intle okanye hayi, kungcono ukhangele kwisimilo sayo, nokuba intle okanye ayintlanga. Ngoku ngayo iyenzeka xa umKristu eyakuthabatha unkosikazi, kufanele akhethe unyanisekileyo ozalwe ngokutsha umfazi, kungakhathaliseki nokuba ukhangele kanjani. Yinto ayiyo emenza yena, kwaye ngoko kwakhona oko kubonisa isimilo sakhe sobuThixo, kwaye ibonise oko kusengqondweni yakhe noko kuya kuba kuko kwixesha elizayo, ngokuba usapho lwakhe luya kukhuliswa ngonjalo umfazi, esenzela amalungiselelo exesha elizayo losapho lwakhe. Ukuba utshata omnye wabo bancinci oxengaxengayo, okumkani besondo, yintoni anokuyilindela? Likhaya elinjani indoda enokulilindela? Ukuba utshate intombi engenayo eyoneleyo imfundiso yokuziphatha malunga nokuhlala kwakhe endlini nokuhoya indlu, kwaye afune ukusebenza ngaphandle ofisini yomnye umntu, luhlobo olunjani lomgcini khaya uyakuba nguye? Uyakuba nabagcini bantwana kunye nayo yonke enye into. Yinyani. Ngoku andikho mde koku kungcamla kwale mihla kwabafazi abaphangelayo. Xa ndibabona aba bafazi kunye nezi yunifomu bezinxibile beqhuba izithuthuthu bejikeleza isixeko ngezithuthuthu njengamapolisa, lihlazo nakwesiphi na isixeko esiya kumvumela umfazi enze oko, njengobunintsi bamadoda angasebenziyo. Ibonakalisa ukucinga kwale mihla kwesixeko sethu. Ibonisa ukuhla komgangatho. Asifanelanga ukuba sibe nabo abafazi phandle phaya ngolwahlobo. Abanamsebenzi phaya phandle ngolwahlobo. Xa uThixo wanika indoda inkosikazi, wamnika yona nto ibalulekileyo nokumnika yona ngaphandle kosindiso. Kodwa xa uthile zama ukuya kuthabatha indawo yendoda, ngoko uba yiyona nto imbi onokuyifumana. Ngoku injalo, yabona? Ngoku sinokubona ukusebenza kokomoya. Ndiyazi ukuba imbi, ucinga ukuba imbi, kodwa inyaniso. Asikhathali nokuba imbi kangakanani na, kufanele sijonge kunene. Yiloo nto iBhayibhile ifundisayo, yabona? Ngoku thina apha sibona ngokucacileyo icebo lokomoya likaThixo, icebo lekhaya lakhe lexesha elizayo kunye nomtshakazi wakhe wexesha elizayo esiza ekuhleni ngoku. Ukuba indoda itshata ikumkanikazi yesondo, uyabona ukuba ikhangela ntoni malunga nexesha elizayo. Ukuba indoda itshata umfazi ongasayi kuhlala endlwini, uyabona ukuba ifuna ntoni kwixesha elizayo. Kwaye ndakhangelinye ixesha oku kuvakala kakubi kakhulu, ndiziva nje ndingakutsho, kwaye ngamaxesha amaninzi ukuba ndiziva ndinokutsho into kufanele ndiyitsho, kwaye kusoloko indlela kaThixo. Ndandiqhele ukuhamba nomfuyi endandisebenza naye ukuya kuthenga iinkomo, kwaye ndaqaphela umfo omdala esoloko ejonge ngqo ebusweni bethokazi lenkomo phambi kokuba ayokubiza ixabiso. Emva koko ajike intloko yalo, ajonge ngemvana ngaphambili. Ndamlandela ngasecaleni, ndamqaphela, kwaye wajika walijonga phantsi naphezulu ukuba lijongeka lilungile isimo. Ngoko wajika waza walijonga ebusweni, kwaye ngamanye amaxesha beya kuhlunguzela intloko yakhe aze emke. Ndathi, "Jeff, ndifuna ukukubuza into ethile." Wathi, "Itsho, Bill." Ndaza ndathi, "Kutheni usoloko ujonge laa nkomo ebusweni?" Ndathi, "Likhangeleka lilungile kum, elilungileyo, elilungileyo nobunzima inkomo." Wathi, "Ndifuna ukuxelela nkwenkwe, unokunintsi ofuneka ukufunde." Kwaye ndayiqonda emva kokuba wandixelelayo. Wathi, "Andikhathali nokuba lenziwe lanjani, lingaba lelenyama elinganiseleka ide iyokufika ezimpuphini. Kodwa ukuba linokuya kundlongondlongo kujama ebusweni balo, ungaze ulithenge." ndathi kutheni njalo Jeff kulungile wathi into yokuqala yile watsho alisokuze lizole kwaye wathi into elandelayo yile alisokuze libe ngunina kwithole layo kwaye wathi balifaka ehokweni ngoku isizathu sokuba lityebe uyalikhulula kowakuwujonga kundlongondlongo liyakubalekela ukufa ndathi uyazi ndiye ngohlobo oluthile ndafunda into ethile ndiyakholwa oko kuyenzeka nakubafazi nabo injalo injalo obabundlongondlongo kujama kukaxengaxengayo kungcono uhlalele kude kuye nkwenkwe konke okukhoyo kokuluhlaza phezu kwamehlo akhe kwaye andisayi kukufuna oko andicingi ukuba kumfanele umkristu andikhathali nokuba umabona kude kunye namaphepha athi intle yeyona nto yakhe yambi ukujongeka umbono oyikekayo endakhe ndawubona ebomini bam xa ndaqala ukubona oko apha kwikhefu likaclifton kunye ngenye intsasa kwisidlo sakusasa ndabona athile awamanenekazi amancinci esiza umzalwane uanglebright wayesandula ukungena kunye nam kwaye wayesaye kumgangatho ongasezantsi kwaye ndajonga kwaye laa ntombi yeza yangena ndacinga kulungile andazi andizange ndiyibone ngaphambili yayiluhlobo oluthile owu yayikhangeleka ngathi uchachambile uyazi nje uhlobo lokukhangeleka ngokungaqhelekanga andikutsho oko ukuba ndihlekise ndiyakutsho uyazi ndibone iqhenqe ndiyimishinari ndizibonile zonke iindidi zezidalwa uyazi zobunjani bezifo kwaye ndandiza kunyuka ndiye kwinenekazi elincinci ndize ndimxelele ndingumshumayeli ndithandazela abagulayo ungathanda ndikuthandazele kwaye andizange ndibone into ethile efana naleya kwaye emva koko naku kusiza ababini okanye abathathu ngaphezulu bangena ndaba nokurhoxa ngoku kwaye ndalinda kwaye umzalwane uanglebright weza ke ndathi umzalwane uanglebright ingaba ulapha ndathi yintoni ingxaki kunye nalaa mfazi yabona kwaye wathi okuya sisiqabo ndathi kulungile bethu yabona ndacinga bafanele kumfaka kwindlu yempethu ndaweni ithile uyazi bayigcine ingaqhekekeli kwabanye abafazi kodwa uyazi kufanele ucwangcise ujonge thandaza xa ukhetha ngokuba siyabona ngoku ilizwi lesithembiso yena umtshakazi ethi indoda imkhethe uya kubonakalisa isimilo sayo ubonakalisa oko kukuyo ngoku ungafane ucinge indoda izaliswe ngumoya oyingcwele inokuthatha into ethile enjalo ukuba ibe ngumfazi wayo andiyiboni nje mzalwana ngoku mhlawumbi ndingomdala ongaqhelekanga kodwa uyazi andikwazi nje ukuyiqonda loo nto yabona qaphela ngokuba iya kubonisa oko kukuyo uza kumnceda yena ukuba akhe ikhaya lakhe elizayo ngoko xa siguqukela emva ngoku okomzuzwana kwicala lokomoya kwaye xa ubona ibandla elisehlabathini lisenza njengehlabathi lizifaka ehlabathini lixhamla okwehlabathi liyibalela imithetho kathixo ungathi akazange ayibhale yona ngoku ungafane ucinge uKristu angathabatha umtshakazi onjeya ungafane ucinge kuthatyathwa ibandla lale mihla yanamhlanje ukuba libe ngumtshakazi hayi inkosi yam kunzima ukuyibona loo nto hayi khumbula ngoku indoda kunye nomkayo banye ungazimanya kumntu onjeya ukuba unganakho iyakuba ngendlela ethile iyalutyhafisa ukholo lwam kuwe kwaye ngoko kanjani malunga nothixo ezibandakanya yena nento enjeya isigcina sehenyukazi lobuhlelo ucinga ukuba uya kuyenza loo nto enokumila kokuhlonela uthixo ukanti bayawakhanyela amandla ako akanako ukuyenza loo nto kufanele abe nesimilo sakhe kuye elenene lenyaniso ngokuzalwa ngokutsha ibandla lifanele libe nesimilo esasikuKristu ngokuba umyeni kunye nenkosikazi banye kwaye ukuba uYesu wenza kuphela oko kwamkholisayo uThixo ukugcina ilizwi lakhe aze alibonakalise ilizwi lakhe. Umtshakazi wakhe uyakufanela ukuba abe kwaluhlobo olunye lwesimilo. Akanakho nangayiphi indlela abe lihlelo. Ngokuba ngoko nokuba ufuna kangakanani, hayi, ulawulwa liqumrhu ndaweni ithile elimxelela amakakwenze kunye noko angenakwenza. Kwaye amaxesha amaninzi izigidi zemayile kude kwilizwe linyaniso. Imbi kakhulu yokuba saye semka kwinkokeli yenene awathi uThixo wasishiya nayo ukuba ikhokele ibandla. Zange athumele omdala besizwe. Akazange athumele ibishophu, izikhulu zabefundisi, ababingeleli, oophophu. Wathumela umoya oyingcwele kwibandla ukuze alikhokele ibandla. Xa yena umoya oyingcwele athe wafika, uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso. Azityhile ezi zinto kuni endinixeleleyo, anikhumbuze kwaye uya kunibonisa izinto ezizayo. Umoya oyingcwele kwakufanele enze loo nto. Ngoku ibandla lale mihla likuthile oko. Abayithandi yona. Ngoko angaba nguye njani umtshakazi kaKristu? Abantu banamhlanje bakhetha ihlelo lale mihla. Lenza ntoni, libonisa kuphela ukulambatha kokuqonda ilizwi. Andijongise ekuviseni ubuhlungu, kodwa andijongise ekuyenzeni ingene nzulu ngokwaneleyo de ujonge kuyo. Nditshatise amaqabane amaninzi, kodwa isoloko indikhumbuza uKristu kunye nomtshakazi wakhe. Omnye wemitshato endakhe ndawenza ngelinye ixesha eladlulayo yaye into ephume yodwa ebomini bam. Kube yiminyaka eliqela egqithileyo ngelixa ndandise ngumshumayeli omtsha. Umntakwethu wayesebenza kwi-PWA. Andazi nokuba kukhona bani na usayikhumbulayo loo nto nangoku okanye hayi nabani omdala njengam. Kwaye yaye iliphulo awayenalo urhulumente. Kwaye umntakwethu esebenza phezulu malunga namashumi amathathu emayile. Babesomba amachibi iphulo lezolondolozondalo. Kwaye kwakukho inkwenkwe eyayisebenza phezulu phaya kunye naye isuka e-Indianapolis malunga nekhulu lemayile ngasentla kweJeffersonville apho ndihlala khona okanye ndahlala khona. Kwaye kwakukho wathi kumntakwethu ngenye imini wathi, "Doc, wathi ndifuna ndiza kutshata ukuba nje bendinemali eyaneleyo yokuhlawula umshumayeli." Wathi ndinemali eyaneleyo yokufumana iphepha mvume lam. Kodwa wathi andinayo imali eyaneleyo yokuhlawula umshumayeli. UDoc wathi kulungile, umntakwethu ngumshumayeli kwaye angakutshatisa. Wathi akazange wahlawulisa abantu ngezinto ezinjalo. Wathi ngamcela ukuba angandithatisa. Kulungile, ngobu busuku umntakwethu wandibuza ndathi ukuba akazange atshate ngaphambili okanye omnye wabo kwaye yonke into ilungile. Wathi kulungile, ndiyakumbuza. Kwaye ndathi ukuba injalo umxelelo makeze. Ke xa umgqibelo wafikayo yaza inkwenkwe yeza, yayinto enkulu kum ukusoloko ndijonga emva koku. Ndiye emva kwemini enethayo kwaye endala imoto yeChevrolet kunye nezibane zangaphambili zibotshwe ngamacingo eyenyuka yeza ngaphandle ngaphambili. Nje kwithutyana emva kokuba ndilahlekelwe ngumfazi wam kwaye ndandihlala kwincinci emagumbi amabini. Kwaye uDoc wayephezulu apho kunye nam silinde bona. Kwaye inkwenkwe yaphuma emotweni kwaye ngenene wayengakhangeleki njengomyeni kum okanye nakubani ndiyaqikelela. Ndandisokola nokuthenga izihlangu ezintle ezilungileyo ngedola kunye nesiqingatha. Kwaye wayesinxibile siphelile. Kwaye ibhulukhwe zakhe zazishwabene ngenene. Kwaye enezi zindala idyasi zesikhumba sentuku, andiyiqikeleli ukuba abanye benu abadala abantu baya kuyikhumbula. Ikhangeleka igqithise kumashini wokuhlamba ingakhange ipulwe. Kwaye ichizekile ibotshwe ngolu hlobo kwaye icala liphezulu. Kunye nenenekazi elincinci laphuma ecaleni kunye nencinci nenye yazo ezincinci zikhangeleka zinemigca enqumlezileyo ilokhwe. Andazi, ndenza impazamo yokubiza olwahlobo lwelapho ngelinye ixesha ngengam ndiba ibizwa njalo. Kwaye ke yaye iyi ndithongo ukungalunganga kwakhona ndisoloko ndiyenza. Kwaye ndathi laphuma emotweni baza benyuka amanyathelo kwaye xa bangenayo into encinci ehluphekileyo. Ya, ndiyaqikelela la nje kuphela elalinakho likunxibile yayingumbhinqo. Kwaye lalingenazihlangu kunzima ukuzinxiba. Wayebethe ubhonzi ukusuka e-Indianapolis ukuhla. Enonwelwana lujinga ngasemva lulude uhlobo lokuphothwa luhle ngomqolo wakhe ekhangeleka emncinci kakhulu. Ndaza ndathi, umdala ngokwaneleyo ukuba ungatshata. Lathi, ewe mhlekazi. Kwaye lathi, ndinesigunyaziso sam esibhaliweyo esisuka kutata nakumama. Wathi, kufanele ndisibonise enkundleni apha ukuze ndifumane iphepha mvume yam. Ndathi, kulungile. Ndathi, ndingathanda ukuthetha nani thutyana ngaphambi kokuba senze lo mtshato. Bahlala phantsi. Inkwenkwe yaqhubeka ibheka-bheka apha egumbini, ifuna ukuchetywa kakubi kakhulu, kwaye yaqhubeka ibheka-bheka apha egumbini. Yayingaphulaphulanga kum, ndathi nyana, ndifuna uphulaphule koku ndikutshoyo. Yathi, ewe mhlekazi. Kwaye ndathi, uyayithanda le ntombi? Yathi, ewe mhlekazi, ndiyayithanda. Ndathi, uyamthanda yena? Ewe mhlekazi, ndiyamthanda. Ndathi, ngoku unayo indawo yokumsa kuyo emva kokutshata? Yathi, ewe mhlekazi. Ndathi, kulungile. Ngoku ndathi, ndifuna ukubuza into ethile, ndiyaqonda usebenza phezulu apha kule PWA. Kwaye yathi, ewe mhlekazi, imalunga neshumi elinesibini ledola ngeveki. Ndathi, ucinga ukuba ungakwazi ukumondla? Yathi, ndiyakwenza konke endinako. Ndaza ndathi, kulungile, yonke loo nto ilungile. Kwaye ndathi, ngoku ukuba uphumile, ukuba uphulukene nomsebenzi wakhe tate, uyakwenza ntoni? Uyakubalekela emva ekhaya kumama tata? Lathi, hayi mhlekazi, ndiza kuhlala naye. Ndaza ndathi, uthini mhlekazi, ukuba unesithathu okanye isine sabantwana, kungekho nto yokubondla, kwaye ungenamsebenzi. Uyakwenza ntoni? Uyakumgxotha? Yathi, hayi mhlekazi, ndiyakusokola ndiqhuba, siya kuphumelela ngenye indlela. Ndaziva ndimncinci, kwaye ndabona ukuba umthanda ngokwenene, kwaye bethandana. Ndabatshatisa, emva koko ndacinga ukuba umthathe wamsaphi. Kwiintsuku ezimbalwa ndabuza umntakwethu uDoko iphi, wathi yihla uye eNew Albany isixekwana esincinci ezantsi kwethu. Kwaye ezantsi emlanjeni apho ndandinenkcenkce ilele khona apho ndiya khona yonke imihla xa ndandingunongcingo. Ke xa bephumle abafo behlala phantsi bonke babalise amabali ahlekisayo kunye nezinto. Kwaye bendiya kungena kwisigadla ndize ndingene emlanjeni ndize ndithandaze ngalo elo xesha. Ndize ndifunde iBhayibhile yam phantsi kweceba elikhulu lenkcenkce apho khona indawo endala yokusebenza ngentsimbi yayiba lapho. Kuko igquba leebhokisi zemoto zilapho ezantsi. Kwaye lo mfo wehla waya apho wazifumanela enye yazo iibhokisi zemoto wasakha ucango kuyo. Waza wathabatha iphephandaba kunye nezincamathelisi zokuqhobosha bangaphi abasaziyo isiqhoboshi sokuncamathelisa ukuba yintoni. Akukho maKentucky apha ngoko. Iki uthabatha intwana yekhadibhodi ubeke isikhonkwane sokuzoba kuyo ispringi esincinci uze ngoko ityhale ingene leyo sisincamathelisi sokuqhobosha. Ke babeyenze ngokutsha kwaye waya apho kumsebenzi wentsimbi waza wazifumanela izinto waza wazenzela inyathelo. Ukuze aphume kwaye wafumana ibhokisi ezindala wazenzela itafile. Kwaye ndacinga ngenye imini ndiyakuhla ukuya kubona ukuba bahlelisene njani. Malunga nesithandathu senyanga ngaphambi koko ndatshatisa intombi ka-EV Knight kunyana ka-ET Slider. U-EV Knight omnye wabatyebileyo amadoda kwakhoyo eOhio River. Kwaye owu uqhuba imizimveliso apho esenza ezi zindlu zenziwa ifactory kwaye njalo njalo. Kwaye uSlider, ET Slider, yinkampani yesanti negrabile. Abantwana boonozigidi kwaye ndandibatshatisile. Kwaye ndabuyela khona endaweni ndasebenza malunga neeveki ezimbini. Kwaye ndihamba emaplangeni ndize ndiguqe kumqamelelo. Kwaye bonke ubuhle nayo yonke into endakha ndahamba kuyo phantse kwakufuneka ndihambe kuyo ukuya kutshatisa la maqabane. Kwaye xa baphuma kutheni babe namancinci amaqabane babeme nje phaya kwigumbi elincinci apho sasinesitulwana esincinci kunye nebhedi esongwayo. Kodwa bobabini batshatiswa ngomsitho omnye. Kwaza emva koko ngenye imini ndacinga ndiyakuhla ndityelele la maqabane azizityebi. Kwakungadingeki ukuba basebenze, ootata babo babengoosozigidi. babebakhele ikhaya elihle ngokuphandle lo ivinayiti phezulu apha endulini imiqheba yecango lakhe lishumi elinesine lamatye anqabileyo kwibhotwe lakhe elikhulu ngoku ungafana ucinge ukuba likhaya elinjani abahlala kulo kwakungadingeki ukuba basebenze babe nentle ikhadi lakhe ababeyinikwa qho ngonyaka kwaye nje ikuphela kwabantwana kwaye babe nento yonke ababeyifuna xa ndangena ngenye imini ngoku ndaqaphela njani nabo omnye wezihlobo zabo wayengumhlobo olungileyo wam sonke ngohlobo oluthile sihlobene sonke kwaye luhlobo endaqhela nayo xa bafuna ukuba ndibatshatise ke ndenyuka ukuya kubatyelela ndaphumela ngaphandle kwifod yam endala ngaphandle ndaze ndenyuka amanyathelo kwaye ndafika phezulu kancinci kufutshane kakhulu ndaze ndabeva kwaye babechukelene kakhulu babekhweletelana omnye nomnye babesuka kumdaniso wayeyintombi entle kakhulu kwaye wayelolo hlobo leekumkanikazi zobuhle wayephumelela amabhaso apho kuloo ndawo kwaye wayephumelela iimoto kunye nezinto ngokuba ngukumkanikazi wobuhle kwaye ndabajonga kwaye omnye wayehleli kwelinye icala nomnye kwelinye bechukelana malunga nenkwenkwe ethile ethe wadanisa nayo okanye intombi ethile into ethile xa ndenyukayo bachuma ngokukhawuleza ngokwenene baza baxhakamfulana omnye nomnye kunqumla umgangatho kwaye izandla zabo kunqumla umgangatho beza bahamba besiza ngaselucangweni bathi kutheni molo apho mzalwane uBranham uphila njani ndathi konke kulungile niphila njani nina kwaye owu yatsho ndi sonwabile kakhulu asinjalo sithandwa waza wathi wesithandwa yabona ngoku uyabona ubeka into ethile engeyonyaniso ngoku akunakufudumala ngomlilo oqatyiweyo njengezinye zala mabandla azama ukuyiqaba ipentecost ngento ethile eyenzekayo kwiwaka leminyaka eyagqithayo okanye amawaka amabini eminyaka eyagqithayo akunakufudumala ngomlilo oqatyiweyo ipentecost inene namhlanje njengoko yayinjalo ngoko yabona ehe umlilo usawa asingomlilo uqatyiweyo ngumlilo wenene ke ba nje kulapho babekho yabona andinakuthanda ukuphila ngokolwahlobo owu ndacinga uyazi nje ezantsi kweliwa apho kunye nangaphaya komlambo kulapho amanye ala maqabane ayeqhwake khona ndacinga ngomnye umgqibelo emva kwemini ndiyakutsiba ezantsi apho ndize ndibone ukuba babephila kanjani ke nda ubumdaka ebusweni kunye ne-overall ezimdaka ndanxiba izixhobo ndazifaka ndacinga ndiyakutsiba kubo ndiyakutsiba ngokungathi bendikhangela izigqumimbane ezichachambileyo ezichachanjiswe ngumbane okanye into ethile kwaye njengoko ndandisahamba ecaleni kwentambo yomnxeba ipali yombane ecaleni komlambo kwaye nantso ishevrolet endala yayiminga phambili malunga nonyaka ogqithileyo emva kokuba ndibatshatisile kwaye kwakukho icango lalivuliwe kwaye ndandibeva bethetha ke oku kuvakala ngathi kungumhanahanisi kodwa ndasondela kufuphi kakhulu de ndanakho ukumamela ndibone oko babekuthetha ndema apho kwaye ndandifuna nje ukwazi ngokwam ndiyathanda ukufumanisa kwaye ndiqiniseke ngokwazi oko ndikuthetha malunga nako yiloo ndlela ndenza ngayo malunga nelizwi likathixo ingaba linyaniso okanye aliyo lona inyaniso ingaba uya kuligcina ilizwi lakhe okanye akaligcini ilizwi lakhe akaligcini ilizwi lakhe ngoko akangothixo yabona uyaligcina ilizwi lakhe unguthixo yabona kwaye ndaya ukuya kubona ukuba babephila njani kwaye ndatsiba kwicala lula ngenene ndayiva yona isithi owu sithandwa bendifuna ukukufumanela yona kakubi wathi ngoku jonga sithandwa sentliziyo wathi le lokho ilungile wathi kutheni lena ilungile nje wathi ndiyayincoma oko kodwa yabona ndatsibela ecaleni ukuze ndibe nokubona ngesikroba apho icango belityhalwe lavuleka apho kwibhokisi yemoto kwaye nantso yayilapho ihleli apho kunye naye phezu kwamadolo ayo kunye nengalo yayo imgonile nengalo yakhe imgonile kwaye wayeneminye yale minqwazi midala ethambileyo kwaye egqobhoze umngxumo omncinci usongiwe emantla waza watsala wakhupha umrholo wakhe oyitsheki kuloo nto wayibeka phezu kwetafile wathi ikangaka eyokutya ikangaka eye-inshorensi kunye nekangaka emotweni kwaye babengenako ukukhawulela nezidingo zabo. Ndaza ndafumana yayibone ilokhwana incinci phezulu phaya efestileni ebeyijonga iqela leveki iyayixabisa idola kunye nento. Yayifuna ukuyifumana yathi ke Sithandwa ubuya kukhangeleka mhle kakhulu kuyo. Yaza yathi wathi kodwa Sithandwa ndinayo ilokhwe andiyidingi ngokwenene. Yabona kwaye la kumkanikazi incinci ndabuya umva ndajonga ngasentla ndandinakho ukubona uphondo phezu kwenye indlu. Ndema apho ndaze ndajonga imizuzu embalwa ndacinga ngubani isityebi sendoda. Ndacinga ukuba Bill Branham ukuba ufuna ukuthatha eliphi icala bungayaphi. Okwam bendingayi kuthabatha laa nto intle ngasentla phezulu endulini, bendiya kuthabatha esisimilo ezantsi apha njengomakhi khaya wenene, umntu ondithandayo aze ahlale nam, umntu ozama ukwenza ikhaya kwaye angacudiseleli yonke into ukwenzela ubuqheleqhele, kunye nomntu owaye nawe inxalenye yakho. Oko kwasoloko kunamathelene nam okokuba yayinjani. Omnye ukhetha intombi entle, omnye ukhetha isimilo. Ngoku leyo kuphela kwendlela ongakhetha ngayo. Kuqala khangela isimilo, kwaye emva koko ukuba uyamthanda kuhle. Qaphela uThixo kuqala, uAdam wayengenalo nolunye ukhetho ngokukubhekiselele kwinkosikazi yakhe. Akazange afumane ukukhetha. UThixo wamenzela nje yena, kwaye zange kwafuneka ayikhethe yona. Ngoku siyafumanisa ukuba wamkhupha kwilizwi likaThixo. Akazange wathandaza ngomba. Akafani nawe kunye nam. Zange wafumana ukuzikhethela. Kwaye kwakhona ngokwenza loo nto wamkhokela wamsusa endaweni yakhe eyiyo njengonyana kaThixo. Kwaye wakwenza oko ngokumbonisa yona yale mihla indlela yokuphila. Into ethile kwakungafanelekanga ukuba bayenze, kodwa isimilo sakhe sabonisa ukuba wayengalunganga. Izizathu zakhe nenjongo yakhe yayingalunganga qwaba. Kwaye wayicenga ngokuqiqa kwakhe okokuba ukukhanya ukutsha kwale mihla athe wakufumana, nto leyo yayichasene kwilizwi likaThixo yayiyindlela engcono yokuphila. Kwaye bangaphi abafazi namhlanje nangokuphendulelekileyo amadoda anokutsala olungileyo amsuse kude umfazi kuThixo, okanye kutsalwe indoda ilungileyo isuswe kude kuThixo ngokuzama ukumxelela le nkolo ninamakhwenkwe akwamoya? Laa nkolo bathi owu, olo ludidi oludala kukudideka okudala ungayikholelwa loo nto. Kungcono uthandaze ngamandla ngaphambi kokuba utshate laa ntombi, andikhathali nokuba mhle kangakanani. Into ekwanye nasendodeni. Wamcengela ekumkhupheni entandweni kaThixo waze wayibangela ukuba yenze into ethile ekwakufanele ukuba ayenzanga. Kwaye ngenxa yaloo nto yabangela ukufa kuhlanga lonke loluntu. Yiloo nto iBhayibhile ingamvumeli ukuba afundise okanye ashumayele okanye aphathe ilizwi likaThixo nangayiphi na indlela. Ndiyazi Dade, abanintsi benu bathi iNkosi indibizile ukuba ndishumayele. Andizukuxambulisana nawe, kodwa ndiza kuxelela ilizwi lithi akufanele kuyenza loo nto. Akasayi kufundisa okanye aphange naliphi igunya, koko azole. Kulungile uthi iNkosi indixelele ukuba mandikwenze oko. Andikuthandabuzi oko nakancinci. Ingaba uvile umyalezo wam ngobunye ubusuku malunga noBhalam? UBhalam wafumana esokuqala esithe nqo isigqibo sikaThixo sukuyenza loo nto, kodwa waqhubeka ngokubhanxa de ekugqibeleni uThixo wamxelela ukuba makahambe ayokuyenza. UThixo angakuvumela ukuba ushumayele, anditsho akakuvumelanga, kodwa kukho ngokwelizwi necebo lakhe lantlandlolo, ngokuba kufanele abe phantsi kwentobeko njengokuba utshoyo umthetho. Nyani, ngenxa yoko akafanele ukuyenza loo nto. Ngoku qaphela kwakhona indlela umtshakazi wasenyameni afuzisela ngayo kwa umoya. Ilizwi lithi yena wayenzelwe indoda, hayi indoda yenzelwe yena. Ngoku ndiza kuthetha kwaye kutheni kwimizuzu yembalwa kumtshakazi kaKristu, kodwa ndizama ukukubonisa imvelaphi yayo. Umfazi wayenzelwe indoda kwaye hayi indoda yenzelwe umfazi. Seso sizathu phantsi komthetho omdala sokuba kutshata abafazi abaninzi kwakusemthethweni. Jonga uDavide ehleli ezantsi apho kunye nabafazi abangamakhulu amahlanu. kwaye iBhayibhile ithi wayeyindoda esemva kwentliziyo kaThixo ekunye nabafazi abangamakhulu amahlanu, kwaye uSolomoni kunye namawaka, kodwa hayi namnye kubo wayenokuba nomnye umyeni. Fumana itempu yam kumtshato noqhawulo mtshato phaya phezulu entabeni eTucson, apho ngekudala kakhulu ndandiphezulu phaya ndithandaza malunga nawo. Bazikhupha izikolo ukuze bayokubukela esasangqa sentsika yomlilo entabeni, bayehamba okwefanele ukubuya umva nokuya phambili, ukunyuka nokuhla. Abantu balapha bayayazi nantso, kwaye bayibona yona. Kwaye yona xa wandixelela inyaniso ngalo mtshato nemibuzo ngoqhawulo mtshato, ukuba kukho icala elinye lisiya ngale ndlela kunye nelinye lisiya ngalaa ndlela, kufanele kubekho inyaniso endaweni ithile. Emva kwaloo matywini asixhenxe wandibonisa oko kwakuyinyaniso kuyo. Qaphela, ngoku wayengenakuba namyeni ingenguye omnye, ngokuba umfazi wayenzelwe indoda kwaye hayi indoda yenzelwe umfazi. Onke la makhulu mahlanu abafazi engekaDavide kuphela, kwaye kwangumfuziselo xa uKristu ehleli etronini kwimiliniyam. Umtshakazi wakhe akayi kuba ngumntu omnye, kodwa iya kuba ngamawaka alishumi umtshakazi, konke kukunye. Kwaye uDavide wayenabafazi abanintsi ngamnye, kodwa kuphela bonke bedibene babe ngabafazi bakhe, njengomzimba wonke wamakholwa ngumtshakazi kaKristu, kuba inguye umfazi wayeyindoda. Ngoku sasenzelwe uKristu, uKristu wayengenzelwanga thina. Yiloo nto esizama ukuyenza namhlanje kwiincwadi zethu, ukuzama ukulenza ilizwi elinguKristu lisifanele. Endaweni yethu sizame ukuzenza thina sifanele ilizwi. Loo ngumahluko. Xa indoda ikhetha intombi ethile kusapho, kufanele ingaxhomekeki kubuhle, ngokuba ubuhle buyaqhatha, kwaye ubuhle behlabathi bobukamtyholi. Oh, ndiva umntu esithi phandle phaya, ulumke apha mshumayeli. Nditsho ukuba ezi zinto kulo mhlaba ezibizwa ngobuhle ngokuqinisekileyo zezikamtyholi. Ndiya kukuqinisekisekisa oko kuwe. Ngoko ngenxa yesizathu sokukuphawula, masiphengulule elingcwele ilizwi likaThixo ukuze sibone ukuba lilungile okanye hayi. Kwaye abanye benu bafazi bafuna ukuba bahle bona apho busuka khona. Ekuqalekeni sifumana ukuba uSathana wayemhle kakhulu de walahlekisa ingelosi, kwaye wayeyona ngelosi intle kunazo zonke. Ngokuqinisekileyo oko kubonakalisa uSathana. Imizekeliso ithi uSolomoni uthi ubuhle ngamampunge. Injalo loo nto, isono sihle ngokuqinisekileyo sisiso sinomtsalane. Ndifuna ukunicela kwaye nditsho into ethile apha kuni, ndifuna niqaphele imizuzu embalwa. Kuzo zonke izidalwa ehlabathini, intaka, izilwanyana, sifumana ukuba kwizilwanyana zonke ngaphandle komntu liduna elihle kwaye hayi ithokazi. Kutheni iloo nto? Jonga kwichama enkulu entle inkunzi kunye nempondo kunye nelincinci ichamakazi. Jonga kwisikhukukazi esincinci esinamachokoza, isikhukukazi kunye nomkhulu oneentsiba ezintle umqhagi. Jonga kwinkunzi yentaka kunye nethokazi lentaka. Jonga kwidada lasendle kunye nethokazi. Yabona, kwaye akukho nesinye isidalwa ehlabathini esenziweyo esinokuqhatha kwaye sithobe umgangatho njengomfazi. Ngoku dade, ungaphakami uphume umke, linda nje de sive isiphelo soku. Yabona akukho obhinqileyo njengomfazi ngokungabi nasimilo. Ubiza inja ixelegukazi, ubiza inkunzi yehagu, imazi yehagu, kodwa ngesimilo. Zinezimilo ngaphezulu kunesiqingatha kunokuba abadlali bhanyabhanya ababalulekileyo phaya bekhona apha. Abanakuba yinto engenye koko isimilo. Kwaye umfazi wayengulowo waguqulwayo ukwenzela ugqwetheko. Injalo loo nto. Bona apho ubuhle bomsakhona. Ngoku yiloo nto okuya. Namhlanje sifumanisa ukuba abafazi besekwandeni kubuhle. Uthabatha uPhil Bryan. Wakhe wawubona umfanekiso wakhe. Ufanele ukuba bobona buhle beseMerika. Akukho mntwana wesikolo nakwesiphina isikolo ongafuni ukungabi naye kuluhlu olungasemva. Ubusazi ibifanele ukuba ngala ndlela. Ubusazi ukuba iBhayibhile ithethile ukuba yindlela eyakuba ngayo. Ubusazi ukuba ukuwa kweza ngomfazi ekuqalekeni. Kwaye ukuwa isiphelo siya kuphela ngendlela enye. Abafazi besiza egunyeni nasekulawuleni phezu kwamadoda nanjalo njalo. Buyazi ukuba isibhalo siya kutsho oko. Uyazi umhla wanxiba impahla zendoda nokungothula nokunqothula inwele zakhe. Zonke ezo zinto zichasene nelizwi likaThixo. Kwaye umele ibandla. Xa ujonga oko bakwenzayo abafazi, uyakubona ukuba ibandla lenza ntoni, injalo kanye loo nto. Ngoku inyanisile kanye njengelizwi likaThixo linyanisile. Akukho thokazi lenziwe ukuba libe nokuzithoba umgangatho njengomfazi anokwenza. Kwaye noko kuko oko enziwe waba yimvu. Wayengekho kwindalo yemvelo. Onke amanye amathokazi akwindalo yemvelo. Intaka iduna nethokazi, izilwanyana iduna nethokazi. Kodwa kubomi bomntu uThixo wenze kuphela indoda. Kwaye wathabatha kuyo, kwaye umfazi imveliso elisolotyo lendoda. Ngokuba uThixo akazange imisele into enjalo. Phengulula izibhalo, yinyaniso kanye. UThixo, hayi mhlekazi, kwindalo yakhe yasemvelini, wabekwa ngaphandle apho. Kodwa ukuba unokuziphatha kakuhle, ngonjani wona umvuzo anawo kunendoda? Ubekwe kumhlaba ovavanyo. Ngaye kuphuma ukufa, unetyala lako konke ukufa. Kodwa ngoko uThixo wajika waza wasebenzisa omnye ukuzisa ubomi, ubuyele emva kwakhona. Wazisa unyana wakhe ngomfazi othobekileyo. Kodwa umbi ungo ngomandundu onokubakho. Akukho nto inokuba iphantsi. UKhayeni, unyana kaSathane, wacinga ukuba uThixo wabamkela ubuhle. Uyayenza namhlanje. UKhayeni wayengunyana kaSathana ongoko utsho asiyi kuya kwinkcukacha kuko oko. Kodwa mandikulungiselele yona, iBhayibhile yatsho ukuba wayengulowo wongendawo. Ke igqibile, kulungile. Ngoku wayengunyana kaSathana, kwaye wacinga ukuba makazise isibingelelo, kwaye asenze sibe sihle kakhulu ukuze anqule, yiyo loo nto uThixo aya kuyihlonipha. Bacinga into ekwanye nanamhlanje. Ngokuqinisekileyo oku sakha isakhiwo esikhulu, siya kuba namahlelo amakhulu. Siya kwenza esona sakhiwo sikhulu kunye nabanxibe kakuhle kakhulu abantu abona bachubekileyo abefundisi. Ngamanye amaxesha uThixo uzizigidi ezilishumi kusuka kuloo nto, injalo loo nto. Nakuba kunjalo libandla, ke ukuba uThixo uhlonipha nje unqulo, ukunyaniseka, ukunikela. UKhayeni wayelilungisa njengokuba lilungisa kuka-Abheli. Kodwa kwakungokwesityhilelo ukuba aqonde yayingengoma apile abawatyayo abazali bakhe. Ndiza kutsho into ethile apha engavakali kamnandi ngomlungiseleli, kodwa ndiza kuyitsho nakanjani. Ndiyabeva abanye aba apha besitsho izinto ke besitsho iziqhulo ezincinci, andibhekisele kuyo. Ndikutsho oko nge ukuba ukutya ama-apile kwabangela abafazi baqaphele ukuba baze, kungcono siwadlulise ama-apile kwakhona. Yabon. Ndixoleleni ngaloo nto. Kodwa nje ukuba iya kuguquka, ndinenze nadinwa phezulu apha, kwaye ndithetha ngabafazi kunye nanjalo njalo. Ndifuna ukuniphumlisa umzuzu malunga noko kulandelayo. Ngoku qaphela wena, yayingengoma apile, siyayazi loo nto. Ibandla liye kule mihla ngoko likuzuzileyo. Njengako konke okuzuzwe ngumntu, laba bubunzululwazi. bazama ukwenza ibandla lobunzululwazi ngomtsalane wemifanekiso kunye namaphondo awona atsolo kwizakhiwo. Kwaye kubi kakhulu ukuba owakwamoya ungena kulaa mkhwa. Buya kuba ngcono kunye nethamborini ezantsi ekoneni kunye nomoya kaThixo ukurhangqile. Kodwa uzama ukuthelekisa kunye nabanye ngokuba uye wabalihlelo. Yiloo nto yenzileyo, yabona? Amabandla azama ukuba inzululwazi. Kwaye khumbula, njengoko umntu afumana inkqubela ngenzululwazi, uyazibulala yena yonke imihla. Xa wavelisa irhuluwa yompu, jonga yenze ntoni. Xa wavelisa inqwelo mafutha, yabulala ngaphezulu kukuba yenzayo irhuluwa yompu. Ngoku uzifumanele isiqhushumbisi samanzi, ingaba uza kwenza ntoni ngaloo nto? Injalo. Kwaye linjalo ibandla. Njengoko lizama ukuphumelela ngenzululwazi ngokwenziwe ngenkqubo yomntu. Ikuthabatha ikususele kude kuThixo kwaye ikuse ekufeni ngaphezulu kokuba kwakunjalo ngaphambili. Injalo loo nto. Sukukhetha ibandla lakho ngendlela enye wenzayo ngomfazi wakho, yabona? Oko inzululwazi imenzele kona umangaliso, kodwa kungcono umele kude ebandleni lakho kuloo nto. Wenza iziqabi imigubo kunye nazo zonke ezinye zezi zinto. Khetha ngesimilo selizwi lakhe. Ngoku masithelekise umtshakazi wasenyameni wanamhlanje kunye nosinga umtshakazi bandla wanamhlanje. Thelekisa umfazi oza kutshata namhlanje ngoku jonga nje oko inzululwazi imenzele kona. Uphuma kuqala kunye neenwele zakhe ezinqunqiweyo kunye nenye yezinwele zenziwe ngokukaJacqueline Kennedy, yabona? Okanye into ethile enjalo. Kwaye uyazi ekuthethayo iBhayibhile. IBhayibhile inika ngokwenene indoda ukuba iyafuna ilungelo lokumgxotha ngokumala ukuba uyayenza loo nto. Ungumfazi ongahloniphekanga uya kucheba inwele zakhe, iBhayibhile kutshilo oko, kunjalo. Awuyazanga loo nto? Oh, ndishumayele kakhulu eCalifornia ukuba wena unokungayazi loo nto. Injalo loo nto. Oh, ehe. Yintoni elungileyo yenzayo kum? Bayayenza loo nto nakubeni kunjalo. Akunakuthabatha ihagu uze uguqule igama layo uyenze ibe imvana. Qaphela, niyakundicaphukela emva koku, kodwa niyakuyazi inyaniso. Yabona? Khangela, masithelekise. Nanku esiza kunye nako konke ngobuninzi ukuqatywa into ethile engeyiyo umtshakazi wale mihla. Mhlawumbi ubuso bakhe iyakubaleka imke kuye mhlawumbi. Akoyikisele ukufa, susa yonke laa nto kuye. Kwaye linjalo ibandla kunye nomkhulu oqatyiweyo umphambili esipheleleyo isifundiswa sezakwalizwi uMax Factor. Oho. Oho. Zombini zinobuhle ubuso bobuxoki kubo. Ubuhle obenziwe ngumntu, kwaye hayi ubuhle obenziwe nguThixo. Akukho similo kuzo zombini. Qaphela, kanye njengoSathana onokuqhatha ngokupheleleyo. Thelekisa umtshakazi wale mihla ngoku kunye naye. Unxibe ezimfutshane, uyaziqaba, ucheba iinwele zakhe, unxibe impahla ezikhangeleka njengendoda. Kwaye aphulaphule kumalusi omxelelayo ukuba konke kwakulungile. Ungumqhathi, uza kohlwayeka ngaloo nto kwimimandla engaphesheya, injalo loo nto. Ukwenza loo nto kuqhatha ukuba yinto ethile angeyiyo. Yiyo loo ndlela ibandla lenza ngayo. Yiloo ndlela ibandla lenza ngayo ukufumana inkulu iDD, PhD, LLD, ke uthi umalusi wethu uyile yileya kunye nenye. Mhlawumbi engazinto ngoThixo unonoqhakancu esazi ngobusuku boseyiphutha. Injalo loo nto, injalo. Ezinye izifundiso zakwalizwi zamava imfundo yobufundisi phandle phaya, kwaye bengazi nto malunga noThixo kunayo nantoni. Ibandla lale mihla kunye noqabo lwaleyo lwemfundo yezakwalizwi. Linabafazi babo bonke benozuko lwabo luchetyiwe ngucengacenga yothile kunye nomalusi elinaye, njengoJezebhele ukuba wayekhe wakhona ofana naye. Iinwele eziphothiweyo, ezimfutshane, iziqabo, konke okulungisiweyo kongcamulo lwemfundo yezakwalizwi. Yiloo ndlela ibandla elime ngayo, injalo. Kodwa isimilo sakhe sikamoya sikude ukuba angaba ngumakhi wekhaya ayakuza uYesu Kristu ukuza kulamkela. Ukuba nawuphi umKristu angatshata umfazi onje angalowa Bona kali saukuba uwile kwinceba. Ukungcamla kwakhe ngothixo kunye nokungcamla kwakhe ngekhaya into elifanele ukuba yiyo ikhaya. Ikude xa ikhetha umfazi onjengalowa. Hayi mhlekazi ngokuqinisekileyo akayi kulunga kungcamlo lobuKristu. Isimilo sakhe sikamoya sezantsi kakhulu ukuba phantsi. Sifile kubuhle bobuhlelo kunye nenkanuko yehlabathi. Yiloo nto ngqo apho ibandla limikhona namhlanje. Ukuthengisa ngesimilo selizwi elisinikiweyo kuSathana ukuze lifumane ubunzululwazi benkolo yenziwe ngumntu. Xa enelungelo njengebandla likaThixo lokuhlala nelizwi likaThixo, abe nomoya oyingcwele esebenza, edibanisa umzimba ndawonye kunye nelizwi kunye nothando lukaThixo. Endaweni yoko lathengisa ngobuzibulo balo njengoEsawu, laza lathabatha ubuhlelo maliyenze nayiphi na into eliyifunayo. Kulungile nje ukuba nodumo njengonina wenzayo enisi yaRome. Ilizwi likaThixo. Oh, ingene njani kwilizwe lethu lakwamoya, imbi kakhulu kodwa iyenzile. Qaphela nje oko umzuzu unongendi kwicawa yobuKatolika. Namfazi ukuba ngunongendi kwaye ukuthabatha esasigqubuthelo sokugqibela. Ngokuqinisekileyo uthengiselwe icawa. Yena umphefumlo lomzimba kunye nomoya libango lecawa. Akanangcinga iye yakhe. Akanakuba nayo xa ethabatha esasigqubuthelo sokugqibela. Akukho ngcinga yeyakhe, akukho ukuzithandela kungokwakhe. Bona phandle apha ukuba uSathana ubenza babe ngabakhohlisi bakhe njengenyaniso. Ibandla likaKristu elinyanisileyo, umtshakazi uthengiselwe kuye kunye nelizwi lakhe elithenjisiweyo. De eyona ngcinga ekuKristu ibe kuwe. Onjani umahluko? Kwaye siyafumana namhlanje ukuba ibandla lalemihla, ibandla lelizwe lalemihla, ibandla lelizwe lalemihla kunye kananjalo kuba ibandla lokomoya omabini akhulelisiwe ukuba azale onyana. Elinye lawo uzalo lobuhlelo luyakunikwa olunye lusuku kuyo lemihla kwiqumrhu lecawa zehlabathi eliyakuvelisa kwihlabathi umchasi Kristu ngobuhlelo. Leyo yinyaniso ngqo. Ndingangaphili ukuze ndiyibone, ndiyakholwa ndiyakwenza njalo. Kodwa nina bantu batsha, khumbulani ukuba nimvile umlungiselile ukutsho oko. Iyakugqibela iqosheliseka kwaye olo luphawu lwerhamncwa. Kwaye xa ibumba elaqumrhu lecawa zehlabathi kwaye liyakuzala unyana walo umchasi Kristu. Omnye ukhuleliswe ngelizwi likaThixo kwaye uyakuzisa umzimba ogqityiweyo, umzimba kaYesu Kristu ongumtshakazi. Umzimba kaKristu awukagqityiwa kwangoku, bangaphi abakwaziyo oko? Indoda nomfazi banye kwaye uKristu ngumzimba omnye ilizwi. Umtshakazi kuyakufanela ukuba abe nguwo wonke laa mzimba, kwaye esi sibini sihlangene senza umzimba omnye kwakhona njengoAdamu wayenjalo ekuqalekeni. Indoda inkosikazi yayo banye. Ngoku yena umtshakazi wenyaniso othengiselwe kuye ngenene ukuba angasebenzisi ingqondo eyeyakhe umtshakazi. Ingqondo yakhe kananjalo intando yakhe, kwaye intando yakhe lilizwi lakhe. Ngoku jonga kusinga umtshakazi okhethwe ngumntu uze uthelekise okomoya okwenyama kwanamhlanje. UJezebhele wale mihla ethakathwe nguAhabi wakhe. Ubuhle bukaMax Factor yonke into jonga kwibandla into ekwanye. Ukanti lihenyukazi kwilizwi likaThixo ophilayo. Amakhulu amahlelo ezinkulu izakhiwe, inintsi imali, emikhulu imivuzo, konke kuthengisiwe. Amadoda eme epulpitini beqinisekisa oko ukuba kulunge konke, kwaye benze bayeke bayekwe nje. Inkqatho nje yiloo nto yonke. Inyani sisigaba sebandla laseLaodikesi imfama kanye ngokuchanekileyo oko iBhayibhile yakutshoyo kuyakwenzeka. Lathi ndityebile ndihlala njengokumkanikazi andiswele nto, kwaye akwazi ukuba wena ulihlwempu, ulusizana, uyimfama, uligwayinge, uze, kwaye akuyazi loo nto. Ukuba asinguye lowo itsho iNkosi izityhilelo isithathu andizange ndiyifunde yona. Yiloo nto ayiyo, kwaye aliyazi loo nto. Icinge loo nto. Ukuba ungaxelela indoda okanye umfazi esitratweni behamba ze ngokupheleleyo, kwaye ubaxelele ukuba babehamba ngaze, kwaye bathi jonga iingxaki zakho, Kutheni kukho ukudodobala kwengqondo apho ndaweni ithile. Kukho ukuhambe ngokungekuko ezingqondweni zabo. Kwaye xa unokufunda ilizwi likaThixo indlela abantu abafanele ukwenza ngayo. Kwaye olu bhaptizo lukamoya oyingcwele esinalo namhlanje. Kunye nabantu kutheni bajonga kuwe ngathi uyaphambana. Ubaxelele kufanele bazalwe ngokutsha. Kufanele bakholelwe iBhayibhile. Bathi oko kuyintsomi yamaJuda kwiminyaka yagqithayo. Ibandla lethu linayo indlela. UDwayinge usizana imfama uze kwaye akuyazi naloo nto. Enjani kwaye iBhayibhile yatsho ukuba oko yimeko abangena kuyo. Kanjani ukuba umprofeti wenyaniso angayiphosa ukuyibona loo nto andiyazi. Iphumela ngqo konke amabandla ethu naphina. Jonga nje kuyo nje kwimoza lemihla. Iyenyukazi elidala kunye neentombi nezityhilelo ishumi elinesixhenxe. Inika amahlwempu imfama iintsizana zabantu imfundiso yalo yemfundiso ngeza kwalizwi echasene nelizwi likaThixo. Baye bafumana kulo imiphefumlo yamakhoboka kunye namadoda kunye nabafazi bendawo zonke. Endaweni yokutsala abantu, uKristu uyalingqinela ilizwi lakhe elitsala abantu. Akabatsali abantu kumabandla atsalwa ngamahlelo amakhulu kunye nokwenza okukhulu kunye nokukhulu ukuqhubekeka kunye nezinto zobuqheleqhele. Kodwa ilizwi likaThixo litsala umtshakazi kaKristu. Ngoku qaphela, unika umdla ukuqaphela indlela ezicawa zizama ukutsala umdla wabantu ngeengubo ezintle kunye neekwayala ezinxityisiweyo kunye neenwele ezinqothulweyo zabafazi kunye nobuso obuqatyiweyo. Kwaye bacinga kwaye icula njengengelosi baxoke njengomtyholi. Babaleke ubusuku bonke emdanisweni nje bengacingi into amalunga nayo. Kodwa kwaye yiloo nto bayicingayo ilungile, yonke intle loo nto. Kodwa uyabona bobuxoki obenziweyo. Asilo lizwi likaThixo. Ngeli lixa umtshakazi wenyaniso atsala umdla kaThixo ngokugcina ilizwi lakhe. Ngokuqaphela, ngoku masiqaphele uKristu. Uthi kulungile ngoku linda umzuzu umalunga naphi kobu buhle uthetha amalunga nabo. IBhayibhile yathi kuIsaya 53:2 ukuba xa uYesu weza kwakungekho buhle kuye bokuba simnqwenele yena, injalo loo nto. Akukho buhle. Ukuba wayenokuza ngobuhle behlabathi njengoko akuko uSathana namhlanje, abantu ngebabengungelene kuye baze bamamkela yena ngokwendlela abayenza ngayo icawa namhlanje. Ngebebamkholelwa yena, bamamkele yena njengoko besenza uSathana namhlanje. Ngokuqinisekileyo babenokuyenza. Kodwa akazange aze ngolwa hlobo lobuhle. Kodwa usoloko esiza ngobuhle besimilo. Phaya uKristu wayengengobuhle obukhulu obomeleleyo, indoda ekhaliphileyo. UThixo akakhethi olo hlobo. Ndikhumbula ngelinye ixesha umprofeti wenyuka waya ukuya kuthabatha ukumkani, ukuyokwenza ukumkani konyana bakayese, ukuya kuthabatha indawo yomnye ukumkani, uSawule. Kwaye ke uYese wamkhuphela ababalulekileyo amakhulu amahle amakhwenkwe. Wathi isithaba siyakukhangeleka kakuhle kwintloko yakhe. Umprofeti waya kugalela ioli kuye wathi uThixo umalile. Kwaye wabala bonke kubo de waza komncinci omdala onamagxa agobileyo umfo obomvurha inkangeleko. Kwaye wagalela ioli phezu kwakhe waze wathi uThixo ukhethe yena. Yabona sikhetha ngokubona uThixo ukhetha ngesimilo. Isimilo akuzange kubekho isimilo esinjengesikaYesu Kristu. Sihlala kuwe kwaye sibonakalise yena. Siyasibona sinyaniso. Asibobuhle behlabathi bakhe obutsala umtshakazi wakhe. Usesimilweni sakhe. Isimilo sebandla akhangela sona uYesu. Hayi apho kuzizakhiwo ezikhulu, apho engamahlelo amakhulu, apho kububulungu obukhulu. Wathembisa ukudibana naphina apho ababini okanye abathathu behlangene kunye ngenyaniso. Kulapho ikholo lenyaniso liphumlisa khona ithemba lalo kuphezu kwelizwi likaThixo lingqinelwe kwinyaniso elikuko. Khetha ngelizwi lakhe. Hayi iqela lehlabathi elithandekayo bayithile loo nto. Akumangalisi laliwe njenguye ngokuba lisiphosile isityhilelo sakhe kwaye alinaso. Akakhathali ngalo indlela elenza ngalo neliqhuba ngalo kwaye nokungakanani okwezinto zelihlabathi elinako. Ukhangela isimilo salo, isimilo sikaKristu. Ngoku nje okwethutyana ngoku yiloo nto. Ukhetha umtshakazi ukubonakalisa isimilo sakhe. nto leyo ibandla lalemihla yanamhlanje liyiphosileyo ngenene inkqubo yakhe apha ngezigidi zemayile. Kuba baya kuphika oku ukuba yinyaniso, ke ingenzeka njani? Ngoku ukhangela umhla apho lamtshakazi uya kubunjwa. AmaHebhere 13:8 njengenene, njengokuba yayinjalo, njengokuba wayenjalo. Kufanele ukuba ibekwa inyama yeyakhe, amathambo akwamanye, umoya kwamnye, into yonke ekwanye. Njengokuchanekileyo yakhiweyo, kwaye abo babini baze babe banye. Lide ibandla libe yiloo nto ababanyanga. Isimilo sakhe, ilizwi lesi sigaba, kufanele sibunjwe. Kufanele libunjwe njengoko akuko. Ngoku ekuvaleni, ndifuna ukutsho isizathu sokuba ndizitsho ezi zinto, kwaye ndiya kuvala. Ngobunye ubusuku, malunga nentsimbi yesithathu ekuseni, ndavuswa. Ndithabatha nabani kuni aphendule oku. Ndakhe ndanixelela nantoni na egameni lenkosi ngeyiyo elungileyo. Yasoloko iyelungileyo, ke ndincede uThixo uyayazi leyo inyaniso. Akona mnye naphina ehlabathini kumawaka izinto ezakhe zaxelwa, apho wakhe waphosa nelinye igama layo. Yasoloko isenzeka ngokugqibeleleyo nkquna ngelixa ndandisePhoenix ngenye imini okanye malunga nonyaka ugqithileyo, yayinjalo. Kwaye ndanixelela malunga nalaa myalezo kuxesha liphi bahlekazi. Kwaye ndanixelela iingelosi ezisixhenxe ziya kuhlangana phandle phaya, kwaye ibe kukuvulwa kwala matywina kunye nokuphi. Kwaye apho ulinde ixesha ilife wabanalo inqaku layo. Eli danga ke likhulu lihamba linyuka emoyeni 30 miles ukuphakama 27 miles emayile ububanzi. Bathi babengenakuyazi ukuba yayiyintoni, abakayazi nangoku. Kwaye amadoda ahleli kanye apha kwesi sakhiwo ngobu busuku ayemi kanye phaya kunye nam xa yayenzeka, kanye ngokuchanekileyo oko yakuthethayo. Wandixelela izinto ezaziza kwenzeka, kwaye zenzeka kanye ngokuchanekileyo. Indlela ityina ngalinye lavulekayo, kwaye axela imfihlakalo ezabe zifihliwe ukuhla ngezo zigaba zabahlazi, kwaye njalo njalo. Njengokugqibeleleyo, kanjani ndimi phezu kwenduli. Amadoda amathathu okanye amane awo imi apho akhoyo apha ngoku, ewe ngaphezulu koko. Ukunyuka induli umoya oyingcwele wathi chola ilalitye sasizingela. Wathi ligibisele emoyeni, kwaye uthi itsho inkosi. Ndayenza. Ezantsi ukusuka apho kweza ifanele incinci yomoya. Ndathi ngeeyure ezingama24 niyakusibona isandla sikaThixo. Amadoda ahleli kanye apha akhoyo ngoku. Kusuku olulandelayo malunga nentsimbi yeshumi simi apho, ndathi zilungiseleleni ngenani ngaphantsi kwemoto phaya igqala. Ndathi into ethile ilungiselela kwenzeka. Esi sibhakabhaka esicwengileyo phezulu kanye kumwonyo omkhulu ezantsi kweza isaqhwithi somlilo usuka ezulwini unengxolo emandla njengokuba unakho. Wabetha indonga ngolwahlobo ndandimile kanye phantsi kwawo. Ndothula umnqwazi wam ndabamba intloko yam. Waza malunga neenyawo ezintathu okanye iinyawo ezine phezu kwam, kwaye wacanda umsele wagqobhoza kwela donga ngolwahlobo. Waza wadubula, waza wabuyela emva phezulu emoyeni. Waza wajikeleza isangqa kwakhona, waphinda wabuya wehla amatyeli amathathu. Wacanda kwa imiphezulu yamatyholo emosquito kanganga 200 omlinganiselo. Baveni bona abafo besithi amen, babelapho xa yenzekayo, yabona? Kwaye yenza udubulo oluthathu xa baphumayo ngaphantsi kwemoto kunye nakwinto yonke, babuyela. Bathi ukuba ibinokukubetha bekungasayi kubakho chaphaza lamafutha. Ndathi yayinguye wayethetha nam. UThixo uthetha ngesaqhwithi somoya, yabona? Kwaye nantso kwaloo ntsika yomlilo uyibonayo emfanekisweni imile phaya. Kwaye xa enyukayo bathi yintoni? Ndathi umgwebo ubetha kunxweme lwasentshona. Kusuku lwesibini ukusuka apho iAlaska yaphantse yazika. Yabona, yabetha kwakanye apho isithonga sokuqala. Kuphi kufanele wenze into ethile kuyifuzisela. Njengendoda igalela ityuwa embizeni ize igalele emanzini, yaze yathi, itsho inkosi makubekho amanzi amnandi. Kwaye omnye uYesu wakha amanzi waza wagalela mphandeni, waza wenza iwayini kuwo. Kufanele ukuba ube nento ethile ukufuzisela. yiloo nto leyo yayiyo enyukayo yayemoyeni yaza yabuya yehla okuya kwaqalisa isasaqhwithiso-moya. Kwiiyure ezingafikanga kumashumi amabini anesine yayishukumisa laa ntaba de yacanda uqolo ukuyijikela. Umfundisi Mnumzana Blair ebehleli apha ndijonge ngqo kuye ngoku wayephezulu phaya kwaye wachola ezinye zengceba zayo njalo njalo. Nanku uTerry Southman bona kwaye bemi apha kunye noBilly Paul kunye nabazalwane abanye babanintsi babanye aba behleli apha ababelapho kanye ukuyibona isenzeka xa yayikrazulayo. Oko asiyontsomi, oko yinyaniso. Oko kwakungekho emva kwimihla yeBhayibhile, oko kungoku, yabona? NaThixo omnye owayesoloko endibonisa ezi zinto kwaye zenzeka kanye ngokombhalo zange zasilela nangaxesha elinye. Ngoku ndiyadlisela ngaye. Kwiiveki ezimbalwa ezigqithileyo ndandikumbono kwaye ndandimile kwindawo ephakamileyo kwaye ndandiza kubona umfanekiso owandulelayo webandla kwaye ndaqaphela kusiza ukusuka kweyam ndandimi ngakumbi nje ngale ndlela ndijonge entshona kwaye kusiza ngale ndlela igquba elithandekayo labafazi ndilokhwe entle kakhulu benenwele ezinde zilungisiwe kakuhle ngasemva imikhono neziketi zisezantsi kakuhle kwaye bonke bematsha ngolungelelwano njengophambili majoni obuKrestu matshelani njengasemfazweni kunye nomnqamlezo kaYesu ukhokela phambili kwaye njengoko babegqitha ndema kwaye kwakukho into ethile apho umoya uthile yayinguThixo wathi nanko umtshakazi kwaye ndajonga kwaye intliziyo yam yayivuya kwaye wayokujikela ngale ndlela waze wagqitha ngasemva kwam. Emva kwethuba xa ebuyela umva ngale ndlela yathi ngoku ibandla lale mihla liza kuza kumboniso wokwandulela kwaye nako kusiza ibandla lase-Asiya andizange ndibone elinje yakungcola igquba nakusiza amanye amabandla ezizwe ezahlukeneyo bakhangeleka bebabi kakhulu kwaye ndikutsho oku ngokuba ndibophelelekile ukuba ndicele inyaniso phambi koThixo kwaye xa wathi naku kusiza ibandla laseMerika ngoku ukuba libonwe ngokwandulela ukuba ndakhe ndabona igquba labatyholi ngokwaliyayiyiloo nto abo abafazi babehlutywe beze kunye nento endala ekhangeleka ngwevu njengebala lesikhumba sendlovu kwaye babeyibambile ingaphambi kwabo kungekho nto ingumphezulu wayo kwaphela kwaye babesenza olu hlobo lwento ukuba le midaniso abayenzayo aba bantwana phandle phaya okwakuzibhijabhija kunye nezinto kunye nolwahlobo lomculo luqhubeka kwaye xa ndabona unkosazana USA esiza ndaphantse ndafa isiqaqa ngoku lona ngu-itsho inkosi ukuba niyandikholelwa ukuba ndisisicaka sakhe niyandikholelwa ngoku andiyikutsho oko ngelize ehlabathini akukho mali yaneleyo kwihlabathi lonke yokundenza ndikutsho oko ukuba bekungeyiyo inyaniso kwaye xa wagqithayo yayeyona nto ikhangeleka ngcolileyo endakhe ndayibona ndacinga Thixo ngendlela abashumayeli kunye nathi bazalwane basebenzileyo kukufumanela wena umtshakazi kwaye oko kokungcono ebesinokwenza wayezibhijabhija ebambelena phambi kwamalungu akhe njengenye yezi zikeyiti zichiziweyo yento ibambe phambi kwamalungu akhe ilungu lakhe langasezantsi ngolu hlobo bedanisa kwaye bezibhijabhija njengabantwana benzayo phandle phaya kwekrwada imiboniso abanayo bezibhijabhija lowo yayingunkosazana buKristu weMerika ngoko ndincede ngoncedo lukaThixo yiloo nto yakhangeleka ngayo ebusweni bakhe ndaqalisa nje ndandifanele ukufa isiqaqa ndacinga yonke imizamo kunye nokushumayela nokucenga wonke kubo enenwele ezinqothulweyo kwaye babezibhijabhija kwaye beqhubeka bebambele ngaphambili eza kujikela apho ndandimi khona apho kunye nesi siqu singaphezulu kwendalo zange ndibe nakho ukumbona yena ndamva yena ethetha nam wayekho ecaleni kwam kodwa xa bajika ngale ndlela babehamba le kwaye bezibhijabhija nje kwaye behleka behamba beqhubekeka nje ngolo hlobo bebambele phambi kwabo Ngoku mnandi mi ebukhoneni bakhe apho kunye nesicaka sakhe. Kwaye kunye nako konke endikuzamileyo oko kokungcono ebendinokwenza. Ndacinga Thixo, kokuphi okulungileyo ekwenzileyo kum? Kokuphi okulungileyo ekwenzileyo? Konke ukukhala nokungxiba nokucenga kunye nemiqondiso emikhulu nezimanga nemimangaliso othe wayibonisa. Kwaye indlela endime ngayo phaya, kwaye ndigoduke ndize ndilile emva kokushumayela kubo kunye nezinto. Kwaye kokuphi okulungileyo ekwenzayo kum? Kwaye kufanele ndinikezele into enjalo kuwe ngokomtshakazi. Kwaye njengoko ndandimi apho ndijongile wagqitha ngasecaleni. Kwaye ungafane ucinge icala lakhe lomhlana lingenanto. Ebambele ngaphambili kwakhe njengoko wayehamba etyityimba ngoko lwahlobo ngoko kuzibhijabhija elahla amalungu akhe omzimba ngoko lohlobo kwaye yakhe owu yayikrwada indlela wayeqhubeka ngayo umzimba wakhe ushukuma ngoko lohlobo ngoku ndi uthi ithetha ntoni umzalwana uBranham andiyazi ndikuxelela nje ndakubonayo kwaye xa wagqithayo ngoko lwahlobo ndamjonga Oh, ndaba njengofa isiqaqa ngenene, ndajika nje, ndacinga Thixo ndohlwayiwe. Akukho sidingo sokuba ndizame ngoku kwakhona, ndingasuke nje ndiyeke. Nkosikazi Carl Williams ukuba uhleli apha, kunye nelaphupha undixelele malunga nalo ngethuba eligqithileyo owabanalo ngobunye ubusuku ebelikukhathaza nalo lilo. Ivili lokuqhuba lithatyathiwe esandleni sam. Emva koko, ndacinga nje ndingasuke nje ndilibale ndandiphelile. Emva koko konke ngaxeshanye ndeva isiza kwakhona. Kwaye isiza kweli cala kusiza kwa umtshakazi okwamnye owaphuma ngale ndlela. Nakusiza amanenekazi amancinci kwakhona. Kwaye ngamnye kuwo enxibe ngokwesambatho selizwe lakhe salapho aphuma khona. NjengeSwitzerland, Germany, nanjalo njalo. Ngamnye kubo enxibe olwahlobo lwesambatho. Konke kuzinwele ezinde njengokuchanekileyo ngohlobo owayelilo ekuqalekeni. Kwaye nabo babesiza behamba phambili majoni obuKristu matshani njengasemfazweni. Kwaye xa bagqithayo bonke ngakwindawo yesanduleli abo sasimi khona, nje konke ngaxeshanye onke amehlo aya ngalaa ndlela. Kwaye emva koko ajika umva kwaye nabo behamba bematsha. Kwaye njengoko baqalisayo ukuya phezulu esibhakabhakeni, omnye lo waya kumngcipheko wenduli, waya ezantsi ngolo hlobo. Abo baqalisa kumatsha benyuka besiya esibhakabhakeni. Kwaye xa baya ekumatsheni, ndaqaphela iqelana lamantombazana ngasemva, ekhangeleka ngathi bangaba yintombazana ethile engumphambukeli njengeSweden okanye eSwitzerland okanye endaweni ethile. Aqalisa ukubhekabheka zafumana, ndathi, sukuyenza loo nto, sanukuphuma kweli nyathelo. Kwaye njengoko ndandikhwaza ngolwahlobo, ndafika ku embonweni, ndimi apho kunye nesandla sam ngaphandle ngolwahlobo. Ndacinga kulungile seso sizathu ndikutshiloyo oku ndinako ngobu busuku ndifuna ukubuza umbuzo ingaba liphelile ixesha kunokuba sicinga kungaba sele ibiziwe kwaye wakhethwa watywina wemka akusayi kuba khona omnye ngaphezulu niyazi ingaba inokwenzeka oh ehe Kumbula oko ndikutshiloyo ngenye imini kwisidlo sakusasa? Kumungu wokuvelisa amaduna namathokazi kukho izigidi zembewu ephumayo. Izigidi zamaqanda aphumayo. Kodwa kukho elinye kuphela kuwo elithi liphile kwaye nakuba kunjalo onke ayafana. Linye kwisigidi. Onke ngamanye kuwo amaqanda akwamanye kwaye imbewu ekwaluhlobo olunye. Elinye lawo liyaphila. Enye yonke yafa. Akukho namnye unokuxela leliphi eliliqanda elivuthiweyo kwaye yintoni. UThixo kumele agqibe ngoko. Nokuba iyakuba inkwenkwe okanye intombi, kwangqa okanye inwele zimnyama okanye nantoni iyakuba yiyo. UThixo uyagqiba ngoko. Asinguye ukuqala ukudibana koko ngokuqala uThixo agqibe ngaye. Mhlawumbi omnye uza apha kwaye omnye ukuba wakhe waqaphela. Ukuba wakhe waqaphela kwizingxotyana zokuvavanya uzibona zona zihlangana. Ndakha ndazibukela. UThixo kumele agqibe ngoko. Omnye bonke kubo befana nje. Kodwa ngokonyulo, uzalo lwenyama lungokonyulo. UThixo uthabatha abe mnye kwisigidi. Xa uSirayeli washiya iYiputa kwindlela yabo ukuya kwilizwe lesithembiso, babe malunga nezigidi ezimbini zabantu. Wonke ubani kubo wayephantsi kombingelelo omnye wemvana, okanye babengenakuphila. Bonke kubo baphulaphula uMoses umprofeti. Bonke kubo babhaptizelwa kuye ulwandle olubomvu. Bonke kubo badanisa abafazi kunye noMiriam, besihla benyuka ecaleni ko xana nxweme xa uThixo watshabalalisa utshaba. Bonke kubo bema noMoses baza bamva icula ekumoya. Bonke badla imana ngaphandle entlango eyawa phantsi isuka ezulwini. Entsha imana ngabusuku ngabunye, nto leyo engumfuziselo omyalezo. Wonke kubo badla kuyo, kodwa kwizigidi ezibini bangaphi abaphumelelayo? Isibini, isinye kwisigidi. Kukho malunga namakhulu amahlanu ezigidi zamaKristu kwihlabathi lonke ngobubusuku, ubale iKatolike nabo bonke. Amakhulu amahlanu ezigidi osinga amakholwa ehlabathini. Ukuba uqilo luyafika ngobu busuku, oko kuya kuthetha ukuba isinye kwisigidi yayikukubala. Anditsho ukuba yiyo, kodwa ukuba yayiyo, amakhulu amahlanu abantu kwiiyure ezizayo ezingamashumi amabini anesine ayakuduka, akusayi kuva nokuva ngayo. Kuya kubakho abo baninzi badukileyo nakanjani, akunakunikwa nangxelo ngabo. Ngoko isenokwenzeka yenzeke kuthi sihlobo, njengoko yenzekayo xa uYohane umbhaptizi wezayo. Nkqu nabafundi bathi, kutheni izibhalo zithe, abapostile okanye abaprofeti besithi, kutheni isitsho ukuba uEliya uqala afike aze azibuyisele izinto zonke? Wathi, ndithi kuni, uEliya selefikile, kwaye nikwazanga oko. Ngenye ezimini singashiywa sihleli apha. Malunga nantoni noqilo ngaphambi kwentshutshiso ifike? Seleyifikile kwaye nikwazanga oko. Wonke umzimba utywinelwe ngaphakathi, yigcine nje kwinyathelo. Anditsho ukuba ingala ndlela, ndiyathemba ayikho ngala ndlela. Kodwa sihlobo, xa isenza ukuba sifumana ukuchukumisa ezintliziyweni zethu ngobu busuku sokuba silungise ubomi bethu kunye nezinto esizenzileyo, mandikucebise njengomlungiseleli womzalwana. Ndiza kutsho oku okuqala kwipulpiti. Ndolulile ndayitsala ngobu busuku kule kunokuba ndisenza nakweyiphi engenye nangaliphi ixesha nakanjani phambi kwabantu, ngokuba ndibe nenkululeko enkulu kule mihlangano. Ukuba niyandikholelwa ukuba ndingumprofeti kaThixo, phulaphulani koko ndinixelela kona. Ukuba kukho ukunkendeza kuncinci okuvayo entliziyweni yakho, kufanele uye kuThixo kanye ngoku. Yenze. Yimani nje okomzuzwana, madoda. Jongani kwimigaqo yenu eniyikhonzileyo. Jongani kwiicawa zenu. Ingaba zingokuchanekileyo kunye nelizwi likaThixo? Ingaba nizalisile yonke imfuneko? Uthi ndiyindoda ilungileyo. Naye wayenjalo uNikodimo, kwaye babenjalo bonke. Babelungile, yabona, loo nto ayinanto yakwenza nayo. Kwaye bafazi, ndifuna nijonge esipilini, kwaye nijonge oko uThixo afuna umfazi akwenze. Nibone kwisipili sikaThixo, hayi kwisipili secawa yenu ngoku, kwisipili sikaThixo. Kwaye nibone ukuba ungaphumelela ebomini bakho, umtshakazi wokomoya kaYesu Kristu. Bashumayeli, cinga kwa into enye. Niyophulela apha ukukhusela imvakalelo zomntu othile ngaphesheya. Ingaba ungayenza le nto ukuba bekunga, kwaye baya kukukhupha ecaweni? Ukuba uziva ngalaa ndlela, mzalwane wam othandekayo, mandikuyale egameni likaYesu Kristu, baleka kuloo nto kanye ngoku. Kwaye nenekazi, ukuba akunakuzilinganisela kwimfuneko yomKristu, hayi nje umKristu ngegama, kodwa entliziyweni yakho kunye nobomi bakho bungqamene ngokuchanekileyo njengephepha lomtshato kaThixo apha elithi kufanele ube njalo. Kwaye lilungu lecawa, ukuba icawa yakho ayikho ngolo hlobo, ayinakulinganiselwa kwimfuneko zikaThixo zelizwi lakhe. Phuma kuyo kwaye ungene kuKristu. Sisiyalo esindilisekileyo. Asazi kuxesha liphi, kwaye akwazi kuxesha liphi lokuba isisixeko ngenye imini siya kube silele emazantsi yolu lwandle. Oh, Capernaum, watsho uYesu, wena uziphakamisele ezulwini uya kuthotyelwa esihogweni. Ngokuba ukuba imisebenzi yamandla ingenziwe eSodom naseGomoro ingeyihleli kwada kwaba namhla. Kwaye iSodom neGomoro zileli ngaphantsi kolwandle olufileyo, kwaye iCapernaum isemazantsi olwandle. Wena sixeko, ubanga ukuba usisixeko sengelosi, oziphakamisele ezulwini, kwaye wathumela bonke bomdaka nezinto ezingcolileyo zefashoni kunye nezinto, de namazwe angaphandle aze apha ukuza kuchonga ukungcola kwethu zize zikuthumele kude. Kwicawa zenu ezintle nezinamaphondo ezakhiwo nanjalo njalo ngendlela enenza ngayo. Khumbula, ngenye imini uya kube ulele ngaphantsi kolwandle, imingxunya yenu emikhulu engaphantsi kwenu kanye ngoku. Ingqumbo kaThixo yaqhuma kanye ngaphantsi kwenu. Kuya kude kube nini eya kubamba umqolo wentlabathi ujinga phaya phezu kokuya? Xa olwalwandle ngaphaya ngaphesheya imayile ubunzulu luya kurhubuluza apho lugqobhozele kwelwandle leSalton. Iya kuba mandundu kunomhla wokugqibela wasePompeyi. Kuquka Los Angeles. Kuqukani nina nonke nize nibuyele kuThixo, iyure yengqubo yakhe iphezu komhlaba. Balekani ngelixa lisekho ixesha lokubaleka, kwaye nize kuKristu. Masithandazeni. Thixo othandekayo, xa emoyeni wam ushukuma, intliziyo yam iphalaza amathonsi enyembezi zokuyala. Siphe uThixo ukuba amadoda kunye nabafazi bayokucinga ukuba endikutshiloyo kusisiqhulo, kwaye abantu bebandla bayokucinga ngayo njengento ethile edelelayo okanye echasene nabo. Bangabangabona Nkosi iseluthandweni. Wena unabo ubungqina bam Thixo Somandla, bokuba ukuhla ndinyuka kolu nxweme ndihambile unyaka emva konyaka ndibabaza ilizwi lakho. Ndinqinele uThixo ukuba iyakwenzeka ngobu busuku ndiyixelile inyaniso. Wena uyawazi umbono womtshakazi uyinyaniso. Ndithabathe igama lakho ngawo Nkosi, kwaye ndathi yayinguitsho iNkosi, kwaye ndiziva ukuba ndisezingqondweni Nkosi yoku ndikwenzayo. Ke ngoko ndiyakuthandaza Nkosi egameni likaYesu, benze abantu bazidlikidle ngobu busuku baze babaleke emsindweni uyakuza. Ngokuba uIkabhode ubhaliwe eludongeni nasezizweni, uphawu olumnyama olunemigca luzile lwasinqumleza, umoya kaThixo wenziwe buhlungu wemkakuso, kwaye bayalingwa ezikalini baze bafunyanwa belula. Isidlo sikakumkani uNebukadnetsari siphindiwe kwakhona, kunye neembutho zentselo kunye nabafazi benxibe ngokungaphelelanga bazibiza ngokuba ngamaKristu. Oh Thixo wasezulwini, yiba nenceba phezu kwesizwe esinesono kunye nabantu abanesono Nkosi. Njengoko sinjalo ngobu busuku, Thixo, ndiyazama ukuma ethubeni kwaye ndicele inceba engcwele yokuba uya kuthetha nesi sihlwele ngobu busuku, kwaye ubizele umtshakazi wakho ekuhoyeni Nkosi. Ukuba amathe hayi ngomqondiso nokuba ngowuphi umgaqo, kodwa ngesandi sevangeli yenkosi uYesu Kristu. Siphe uThixo, makwazeke ngobu busuku ukuba wena unguThixo, kwaye nelizwi lakho yinyaniso. Ngelixa ngundilisekileyo ebusweni baba bantu, sibabizela ekuhoyeni kwilizwi lakho. Egameni likaYesu Kristu ndiyabathandazela Nkosi. Bakubonile wena ngaphandle kwesithunzi sentandabuzo uhamba phakathi kwezihlwele zabo, kwaye ubaxelela into esezintliziyweni zabo. Kwaye wena waziyo Nkosi ukuba kanye ngoku into eqhubekayo, wena waziyo oko ukuba yinyaniso uThixo. Kwaye ndiyathandaza kuwe egameni likaYesu, yenza umoya oyingcwele uthethelele kwakhona Nkosi, kwaye utsale kwesi sihlwele Nkosi abo babhaliweyo kwincwadi yemvana yobomi. Siphe uThixo, ndithandaza ngenhliziyo yam yonke. ababantu ngokwasenyameni inkosi banokundinika ipeni yabo yokugqibela abanayo ukuxhasa umyalezo banokwenza nantoni abanokuba nako kodwa owu thixo xa ifika ekumelaneni nayo nokuza kuyo ndiyathandaza thixo ukuba oku iyakuba bubusuku oyakubavuza kwaye uthulule umoya wakho ingcwele phezu kwale nkomfa kwaye kungangabikho ukuququzela okanye ukuxhumaxhuma kodwa ukulila nokukhala nokuguquka ukubambelela ezimpondweni zesibingelelo ngelixa sibona umgwebo urhubuluza phantsi kwethu ngobu busuku siphe thixo ndiyathandaza njengokunyanisekileyo njengoko ndisazi kanjani egameni likayesu kristu mzalwane wam dade andazi ukuba kokuphi okunye endinokutsho ukuba ndifumane inceba ebusweni benu ngamandla kathixo ukuba niyakholwa ndim ukuba ndingumprofeti wakhe eli lixesha lokuqala esidlangalaleni ndikutshoyo oko kodwa ndiva ukuyala kungaqhelekanga kokuthile andiqhelananga noku niyazi andinjalo andiziphathi ngolu hlobo ndiyonqena ukuthetha laa myalezo kwaye nditsho ezo zinto ndiyagwegweleza kunye nayo yonke enye into ndibaleka ekwenzeni loo nto kodwa ithethiwe kwaye iyakuma ngomhla womgwebo njengobungqina bokuba ndixele inyaniso longu itsho inkosi uthixo ow pentekosti balekelani ubomi benu balekelani ezimpondweni zesibingelelo kwaye nikhale phambi kokuba liphele ixesha ngokuba iyure iyakuza xa unokukhala kwaye ingakuncedi into ngokuba esawu wazama ukufumana indawo yobunkulu bakhe kwaye akazange ayifumane ndiyaninikela California nkomfa yamadoda angoosomashishini be-full gospel endibathandayo abo ndibashiyileyo kwaye ndazibophelela kubo ngentliziyo yam yonke ndininikela kuyesu kristu ngobu busuku balekelani kuye sanukuvumela umtyholi nanini anipholise anisuse koku hlalani kanye nayo nide nibe nonke ningcwaliswe ngumoya oyingcwele kangokokuba oko kuya kunenza nize kweli lizwi eliya kukwenza abafazi balunge eliya kunenza nina amadoda nilunge ukuba uthi unomoya oyingcwele kwaye ungakwazi ukumelana nelizwi ngomnye umoya okuwe umoya kathixo uselizwini lakhe umkhululirha ilizwi elithanjisiweyo umtshakazi kufanele abe ngumkhululikazi ilizwi elithanjisiweyo masime ngeenyawo zethu egameni lenkosi uyesu kristu ukuba nikuliva ilizwi lam kwakhona kodwa uthixo ethandile ndiya eafrika kwiiyure ezimbalwa ndingangaphindi ndibuye andazi kodwa ndiyakuxelela ngentliziyo yam yonke ndikuxelele inyaniso andikhange ndikubaleke ukudandalazisa kuni yonke into athe uthixo wandixelela ukuba nditsho kwaye ndiyitsho yona egameni lenkosi lithuba elindilisekileyo andazi mandilichaze kanjani ndizamile ukushiya ipulpiti amaxesha amathathu okanye amane kwaye andikwazi kuyenza lena yiyure endilisekileyo ungaze uyilibale eli lixesha lokuba mhlawumbi uthixo wenza ubizo lwakhe lokugqibela andazi uyakwenza ubizo lwakhe lokugqibela ngenye imini nini andazi kodwa ndiyakuxelela ngokwalaa mbono ikhangeleka ngolo hlobo lokuba laa mtshakazi umalunga nokugqitywa jonga kwicawa ezincinci zisiza ngaphakathi xa intombi eleleyo isiza kufuna ioli yahluleka ukuyifumana yona umtshakazi wangena ngaphakathi uqwilo lwenyuka ngelixa babeya kuthenga ioli umyeni wafika ingaba ulele vuka ngokukhawuleza kwaye ubuyele ezingqondweni kwaye masithandaze wonke ngamnye njengokungathi siyafa kulo mzuzu egameni lenkosi makathi wonke ngamnye athandaze ngandlela yakhe thixo somandla yiba nenceba phezu kwethu nkosi yiba nenceba kum yiba nenceba kuthi sonke kokuphi okulungileyo ekwenzayo akukhathaliseki nokuba senza ntoni ukuba siyohluleka kwezi zinto ndimi ndicela inceba othixo ngaphambi kokuba esi sixeko sikhulu sizike ngaphantsi kolwandle
kwaye umgwebo kaThixo utshayele olunxweme. Ndiyathandaza Thixo ukuba uya kubiza umtshakazi wakho. Ndibanikela kuwe ngoku egameni likaYesu Kristu. Amen.